Blog Talk Radio.
On a l'or à
Raditahuka ijwi ry'ihoro nyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwandakazi, turabaye ikaze kuri Raditahuka kuri uyu mugoroba turi kuwa kabiri tariki ya 25 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2013. Mutwihanganire, ntabwo ari twebwe ibyuma byadutengushye, ariko aba injenyeri bo baratunganya ibibazo ku buryo dutangira mu kanya katarambiranye. Mu minota 35 rero turadutangira ibiganiro byacu, niyo mvuga nti mutwihanganire natwe ari twebwe n'ibyuma muri studio.
Coco, coco, coconut, coco de rap. Coco, coco, coco de rap. Somebody, somebody is working out the sound system.
The sound system.
Say Jaja rhythm.
Jaja rhythm.
Moving through space and time. Brothers and fear, ain't got no fear. It's beating down the best line. Why don't you get on board the Zion Express? It's saying Coco, Coco, it's Coco de Rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Rasta lady, yeah. Coco, Coco now, Coco de Rasta. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Coco, Coco, Coco de Rasta.
Nitahuka ijwi ry'ihororo nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Ndongera kwisegura kuri mwe mwese kuko dutangiye dutinze bitewe n'ibyuma byagudutengushye, ariko ndakeka ko ibibazo byose bikemutse ubu ngubu ikiganiro cyacu kikaba gitangiye. Kuri mugoroba rero murifatanya nanjye cyangwa ndayizeye, aho umutumire wanjye ari Bwana Gervais Condo. Ubundi kwa kabiri nk'uko bimenyerewe, Gervais Condo aba ari mu kiganiro cye akora, ariko kuri mugoroba nifuje kuba ndi kumwe nawe kugira ngo tuganirize n'abanyarwanda abanyarwandakazi mwatwandikiye muri iyi minsi igera kuri itatu. Kuva ku wa gatandatu ubwo Gervais Condo yari umutumirwa kuri Radio Ijwi rya Rubanda, aho yagiye mu kiganiro na Radio Ijwi rya Rubanda iyobowe na Bwana Simoni. Ubwo Gervais Condo yari mu kiganiro abazwa ibibazo, ariko nge nise nkaho yari muri interrogatoire cyangwa bamugaraguza agati, bamugaya, bamusuzugura, bamutuka, byose mwarabikurikiye ku maradiyo kuko raditahuka nko mwabyifuje. Twabibashyiriyeho ku cyumweru mutanga ibitekerezo bitandukanye. Kuri uyu mugoroba rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamwe baravuze bati turashaka kugana na Condo mu kiganiro cye, sanga ni byiza ko naza kukiyobora akaba nawe yaba nk'umutumire kugira ngo aganire namwe abanyarwanda abanyarwandakazi. Ibitekerezo byaje ni byanyu, namwe muri ku murongo wa telefone mushaka guhamagara mukaganira na Condo mumubaza cyangwa mumubwira ubutumwa mwamufite kuri mugoroba, ariko ndakeka ko byose bikaba mu bwubahane. Yaba ari abafite amarangamutima mukashyira ku ruhande mukatubwira icyo mutekereza, kuko tuba twiyubaka dukurikirana ngo twiyubake, cyane cyane tuvuga tuti u Rwanda dushaka rw'ejo hazaza tuzarubanamo dute nk'abanyarwanda tutabashije kumvikanira hanze, aho mvuga mu buhungiro. Ntabwo turi mu gihugu, tutagaragaje isura nziza mu buhungiro, abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda baba badutezeho iki? Bwana Gervais Condo, niba unyumva urakaza kuri Aditavuka.
Ye, ndakumva neza Serge. Wiriwe urakomeye?
Ndakomeye cyane, amakuru y'iki yawe?
Ya, ni meza Serge.
Urakoze cyane. Nkuko nabwiraga abateze amatwi Aditavuka kuri uyu mugoroba, mvuga nti nifatanyije nawe kugira ngo turebe ko twabasha gusubiza bimwe mu bibazo bari butubaze cyangwa abanyarwanda bari bashe kuganira nawe banyuze hano kuri Aditavuka. Nge nta bibazo byinshi mfite, uruhare rw'abanyarwanda bateze amatwi Aditavuka kuri uyu mugoroba ibibazo mfite ntabwo birenze bibiri cyangwa bitatu. Ni nayo mpamvu mvuga nti ntabwo ndi butinde, nkaba nifuza ko abanyarwanda bagira uruhare ubwabo mu kukwibariza we ku giti cyawe. Ariko ikibazo cya mbere mfite cy'amatsiko, nk'uko nsanzwe mbizi umenyereye ibiganiro mpaka, cyane cyane usanzwe ukoresha ibiganiro hirya no hino, aho benshi bakuzi ujya mu biganiro cyane cyane uvugira impunzi, uvugira abatishoboye, aho ukomeje kugenda uzunguruka isi uvuga ku bintu byagarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ku buryo twabona amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiganiro cyo kwa gatandatu rero nge cyane ntunguye cyane, nambabaje nongere nisitegure kubanyumvise, kuko ntari nzi ko abantu bashaka kugutumira kuri radio kuriya bakakugaraguza agati, bakagusuzugura, cyane cyane bakavuga ngo banagukaranze. Sinzi niba kugukaranga ari terme cyacu bari igezo, ariko kuri nge byarambabaje, sinzi wowe uburyo wabyakiriye. Bwana Gervais Condo, ndagira ngo nkubaze ikibazo ngiye mfite cy'amatsiko. Hari umuntu wanyandikiye ambaza ati umva rize Gervais Condo, impamvu yagumye mu kiganiro amasaha arenga atandatu aho bamugaraguza agati kare kageni. Bwana Gervais Condo.
Serge, urakoze kumpa ijambo. Icya mbere mbanza kuvuga nuko aho tugenda hose, na ndavuga ngiye ku giti cyanjye n'abandi bagenzi bacu dusangiye uru rugamba, inama yose tugiyemo dukunze kubwira abantu tuti nyamuneka mugiye mukoresha ikinyabupfura, kuko umuntu iyo nta kinyabupfura akugiriye rimwe na rimwe nawe ntakimugirira. Impamvu ni imwe, ni ikintu gikomeye cyane. Buri wese aba ashaka kuba yakubahwa, akaba ashaka nuko n'abandi bamwubaha. Muri kiriya kiganiro nibyo koko nagiyeyo mbamaze kuntumira, ikintu nabanje gusaba kuko ni umuco rwose narabuze imigenda atari ko bipfa kuba mu bwubahane, hanyuma uwari wantumye mu kiganiro arabinyizeza. Ariko ngezeyo abanyarwanda n'abandi bose bateze amatwi iradiyo barabyumvise ko ngira ngo ubwo bwubahane nicyo kijya gupfura bitabonetse. Uwo muntu rero ukubwira ati kuki wemeye ukaguma hariya bagakomeza bakagutuka bakakufata kariya kageni, ni wabitewe n'iki? Nibyo koko hashize iminota nk'itanu ya mbere numva uko wari wantumiye arimo kuvuga, hari uwashobora gutekereza ati buriya kuki utamukubita agatsinsi ngo wigendere aho kugira ngo bakomeze bagutuke, bakomeze bakubwira amagambo nk'ariya uyumva. impamvu navugaga nti ntabwo nagiye nagenda nuko numvise umujinya n'akababaro yari afite niyo ngenda yari gukomeza akabivuga yari gukomeza akavuga ibyo yateguye kuko n'ibintu yari yanditse abifite aho ngaho harimo abisoma hanyuma kandi nkavuga nti ntabwo bwari ubwa mbere abantu atumira abagira kuriya murabazi mufite ingero nyinshi bamubwira bati ntabwo dushaka kuvuga akaba yabifasha akaba ariyo acishaho kuri radiyo baba bavuze cyane cyane nk'ibyo nanone ibyo navuze kuri byabakayumba muzi ko yagiye abafata ntabwo ari byabayeho ubwa mbere n'ubundi byari byarabayeho ikindi naravuga nti ngenda haguma mfite no kumenya mfite n'amatsiko yo kugira ngo numve uko abandi bambona n'indorerwamo yanjye numve uko ibintu bimeze nanjye wenda hari ubwo byagira ngo niba ari ikintu nkora nabi nkabasha kwikubita agashyi nari mfite nayo amatsiko ikindi maze kubyumva umutima wakoze hirya no hino nibwo ndavuga nti se nkore mu nganzo yanjye y'ubushumba yo hangire ubwo hambere nanjye nkorora ndavuga nti ibyo mbiheruka kera sinabikora ntibishoboka ntaho twaba dutaniye naba mbaye nyamwongera bibi wasanze umugezi wuzuye akawunyaramo nasanze ibyiza ari ukumutega amatwi kubera impamvu nyinshi hari nubwo tuba turi hariya tuvuga turakora politiki ariko hari n'amadini twemera na bibiliya bamwe barasomye ushatse ubikoresha neza cyangwa ukayikoresha nabi nibutse aho bibiliya itubwira ati iyo umuntu agukubise urushyi ku musaya w'iburyo ujye uhindukira umuhendo w'ibumoso awukubite bitandukanye ariko n'ibya wa mupadiri wagize gutya nawe umuntu amukubise urushyi ahindukiza umusaya we wundi aramukubita urushyi padiri akunje amakofe aramuhereza aramubwira ati ibya bibiliya birarangiye reka noneho nanjye nkwereke ukuntu ababaye urwo rushyi narwo baba bavuga hariya muri bibiliya nifuza ko n'abantu baenda bajya bamenya icyo ruvuga mu muco w'abayahudi iyo umuntu yagukubitaga urushyi ku musaya w'iburyo agukubitishije ukuboko kw'iburyo yabaga agukubitishije inyuma y'ikiganza umuntu ugukubitishije inyuma y'ikiganza mu muco wabo kari agasuzuguro gakabije ni ibintu bakubitaga abagaragu abaja babo niyo mpamvu baravuga bati jya uhindukiza undi musaya agukubite urundi rushyi ariko noneho ubungubu yakubita umusaya w'ibumoso agakubitisha imbere mu kiganza gukubitisha umuntu imbere mu kiganza ni uko wafataga umufata nk'umuntu muringaniye nk'umuntu mureshya niyo mpamvu navuze nanjye nti ndaguma ahangaha tuze kuvugana nk'abareshya ntabwo nashobora gufata umuntu nk'umwanzi ntabwo nafata umuntu nk'uko nabiteganyije indi ya kabiri nanone mshira kuri ibyo bintu bya kiliziya ni uko batwigisha ko nusanga umuvandimwe atana akora ibidashoboka ugomba kumukuza umugozi w'urukundo ibyo ni bimwe byatumye mvuga intereka noneho ntege mutege amatwi ariko cyane cyane nkavuga nti no kumutega amatwi umuntu watangiye kuriya rimwe na rimwe aba akenewe kumvwa aba afite ibibazo bikomeye utamuteze amatwi ntumugire neza ntabwo abasha kwivana mu mutwaro ndemeza ko uko yagiye ashyiraho kiriya kiganiro ngira ngo ni kuva ku wa gatandatu nyine cyarakomeje ku cyumweru n'ubu mu kanya na nijyo cyari cyo umunsi wose uko agenda abyumva wenda ashobora kuvuga ati ndiruhukije akazagira aho ngaho wenda n'abandi babyumva bakazamubwira bati wenda hari aho warengereye bikaba byamuviramo nawe guhinduka nk'uko abandi twese n'abandi twese twagiye duhinduka kindi ni ibintu bisanzwe iyo ugiye hari ubwo usaba gusanga umuntu yigaragura mu byondo akaguhamagara cyangwa akagukwega mu mwijima hari uburyo butatu bushobora kubisubiza ubwa mbere ashobora kugukura muri ibyo byondo ukagenda mukabyigaraguranamo baraboneka bemera bakajya kwigaragura muri ibyo byondo bagira ngo birashekeje akaba n'undi uvuga ati reka nitaze ataza kunsiga biriya byondo ni nk'uwo nguwo wavuga ati mpave nta n'umwe ushobora no kujya kwitaba kuri radiyo ye ubona baragenda akaba n'undi uvuga ati reka jyewe ngende ndebe ko namuha ukuboko musabe kuva muri biriya byondo yego araza kunsiga bikeya ariko arubwo yazagira ngo akava muri ibyo byondo ni muri urwo rwego navugaga nti nubwo biri hariya ndakaguma ntange uko kuboko ndebe ko uyu muntu yava muri biriya byondo nibyo yarakomeje yavuze amagambo menshi gira ngo noneho nashatse n'umwanya wo kujya kubara inshuro yavuze izina rya Cundo nabazengeza kuri 88 navuze ibyo abandi bageretseho umuntu yari yasezeranyije ko tuza kugira ubwubahane yego wenda nubwo wenda nari namubabaje yari kuvuga ati wenda ndamutuka wenyine ariko wenda bimuhagarareho byo kujya ku bandi mwarabyumvise avuga yuko ntari n'igicucu nako sinange ryenyine nabo yaheraga batanga urugero avuze ati bariya abantu ntibafata ibicucu bafata ibigoryi ni ukuvuga ngo ntibafatareze imbesiri bafatareze ibyo nabo bantu yavugaga bafashe yashyizemo nabo ba Kanyarengwe nabo nyine noneho ari igihe yitirira iryo zina yashyizemo Babizimungu yashyizemo Basenda ngo n'abandi bahutu bose ngo bakorana nabo ni ibigoryi ikindi muri ibyo bitutsi numvise ko ndi umukarabya w'umurozi akibivuga icyo kurabyo nahise nifuze nti icyampa ingufu zihagije zo kurutsa amarozi kuki kuko amarozi igihe ndimo kuvuga ni ikintu nk'urwango ukutihanganirana umujinya umuntu aragenda akabimira bunguri abigotomera yizeye ko ubwo burozi buzica abandi uwanga izo ngufu zo kugira ngo abantu barutse bene ubwo burozi ugotomera kugira ngo buzica abandi kandi nawe butakuretse byashobotse yavuze ko nakuye agahugu kibuno abanyarwanda nabo bashobora kuba basesengura n'abandi babyumvise bakambwira wenda uwambaye ubusa mu isoko nabo bazigusira mu gaciro muri make rero nari mfite impamvu nyinshi zo kugira ngo ngume hariya kuko niyo bitinda bigashyira kera ikibazo nka kiriya ntabwo cyari kiyazanywe na kiriya kiganiro ni ukuvuga ko cyari gihari cyari kuzavugwa ni byiza ko kijya ahagaragara ubungubu abantu bakabivugaho kandi tukanemenyera niyo demokarasi no kwihangana ugatega abandi amatwi cyane cyane ko iyo umuntu yavuze ngo arakora politiki bene ibyo bisa reba abantu bazagusigaho ntabwo bizabura niyo mpamvu navuze nti ndahagarara nshikamye hanyuma ikiganiro nzi kucyumva amasaha gifata cyose bishobora buri wese ashobora kuvanamo inyungu cyane cyane abo batekerezaga wenda ko ari igihe waciye nk'amabere ari igihe umeze nabi nk'uko barimo bakomeje no kubivuga wenda bamusanze muri ibyo byondo ngo bigaragara nimba nicyo navuga nicyo cyatumye nguma aho ngaho ubimbwira uwo muntu wari ukibajije
Bwana Cundo urakoze cyane kandi nkunda n'uburyo usobanura ikintu cyo kwihanganirana nk'uko bivuga uti narakomeje ndategereza kugira ngo ndebe isomo nakuramo none nkurikije hagati mu kiganiro ku bibazo byagendaga biza yafashe isaha irenga agusomera nk'uko uvuga uti izina ryawe rivuze inshuro zirenga 80 izina rya Kayumba sinibuka inshuro yarivuze inshuro yavuze ko rwose nta n'ubwenge ufite wakumaze kubyivugira nkurikije noneho mu bakoraga intervention babaza ibibazo hari isomo waba warakuyemo mu bantu batse ijambo bagira ngo wenda bamwunganire cyangwa bagira ngo bavuge bati Cundo ashobora kuba ibyo avuga ari ukuri cyangwa General Kayumba gerageza umbwire atmosfere wumvaga cyangwa experience wabonye mu bantu bafataga ijambo
isomo harimo amasomo menshi harimo navuga ikigwa ibyigwa byinshi mu kiganiro nka kiriya niba mwagiye biteza amatwi icya mbere cyo ni uko abantu b'abanyarwanda bagifite ibisare ku mutima bagifite agahinda bagifite umubabaro bagomba kuba ari benshi nako ni benshi ariko ntibibe binavuza ko hari n'abandi bashobora kuba navuga ko bita resilient bafite resilience idasanzwe banyuze muri biriya bibazo bakagira aho ngaho bakavuga bati ibibazo bimwe dushaka kubitera umugongo kuko tutabikoze dushobora kuba twakomeza tukazabyigaraguramo imyaka yose ntibitume tugira aho tugera. Icyo ni ikintu kigaragara muri abo bantu bagiye bafata ijambo navanyemo. Ikindi ni uko ibibazo byacu byo guhungabana hari abanyarwanda bakibifite, ndetse niba ureba imyaka ishize ariya bintu bibaye ukomeza kumva amagambo nkariya mu kiganiro nka kiriya, birakubwira biti abantu nk'abariya bakeneye prise en charge, ndashaka kuvuga therapy yo kugira ngo banabivuge bituma biruhutsa, banabivuge bituma babona n'abantu uko batekereza. Ni ikintu gikenewe cyane byo kugira ngo abantu bane bashaka no kugira ngo bazabashe kwivura babashe no kubana n'abantu nk'uko buryo busanzwe. Ikindi ni uko ibibazo byabaye mu Rwanda hose nta musozi utari wenda imisozi ibana wenda hari imisozi mike itaraguyeho abantu, ariko ubaje umunyarwanda wese bamwe baravuga hariya biriya byabaye mu Ruhengeri no ku Gisenyi na turahari natwe aho intambara yaturutse abantu bagenda berekeza muri izo nzira, hari abantu bishwe n'interahamwe bacu, hari abantu bishwe n'izo nkotanyi bacu, ariko hari n'abandi basigaye aho ngaho. None se tuzakameze tuvuge duti ntabwo abantu bazagira ngo babashe kubana ngo nuko abantu bapfuye? Ikere kigamirirwe hariya twashaka kugira ngo tuvuge ku bibazo byakiriya gihugu tureba n'uburyo abantu bazabasha kuhunga, tugasanga wenda ubutegetsi buhari hari ibintu byabuze butabashe kugeraho, tugasanga urugamba abantu bariho basangiye rwo kugira ngo barebe ko hari ibintu byahinduka mu Rwanda ari wenda rwabasha kujya imbere. Noneho ibintu dushaka ko bihinduka nk'ibi byo kugira ngo habe ubucamanza bwa nyabwo ku Banyarwanda bose, ku bantu bakoze ibyaha baribo bose babeho bubeho, ibyo bintu bikaba byaca nko mu mategeko, ariko ugasanga harimo abavuga bati ahubwo bashyira itegeko rihano na nk'umuntu umwe cyangwa babiri, ubundi itegeko bazakubwira uko riba general et abstrait, rigomba kureba abantu bose bakoze ibyaha ntugire n'umuvanamo. Ukurikije kiriya kiganiro rero wavuga uti abo bantu nibo batsembye u Rwanda, nta bandi wenda baba bahari n'uwajya gucubaca urubanza wenda n'ibindi byabirangiye, ntabwo ari gutyo. Turavuga duti itegeko nirireba bakoze ibyaha bose, kandi mu Rwanda hose cyane cyane rihana n'abanyarwanda bakoreye abandi banyarwanda ibyo byaha, niyo haba mu Rwanda cyangwa se n'inyuma y'imbibi zarwo, kuko hari abantu bagiye kwicirwa hanze bagiye bakurikira bitwa uhere kuri izo mpunzi mu bindi bihugu, ntabwo babonye ubucamanza buhagije. Emwe naho ubucamanza bwabaye hari abo bwarenganyije, tukavuga ubwo ntihagiye ubutabera bubereye abanyarwanda, arabazize agacaca n'uwasubiza amaso akagira na hariya zarusha yasanga hari n'abarenganye. Niba rero dushaka kugira ngo abo bantu babashe kwiyunga, tufate ishusho a big picture, ni ukuvuga turebere hamwe ibibazo byose by'u Rwanda, nibwo tuzaba tubasha no gushyiraho amategeko agaragaza ko azaba ari amategeko atari mu rwango. Turayabona iyo bajya guharanira jenoside ari mu rwango, ni itegeko riri aho ngaho ritari general ritari abstrait. Niyo usoma na biriya bintu nabwo rero uravuga uti nabubanza uko amategeko bayumva yaza afite aho abogamiye avuga atarimo arahana ntabwo arimo kunga. Iyo ni isomo navanyemo, ni ikibazo tugomba gutsimbararaho tugakomeza aho tugeze hose, tukavuga ko dukeneye ubutarebera burebere abanyarwanda bose uko bakabaye, ariko byose bigakorwa dufite n'urwo rukundo, kuko nitubikorana uriya muzinya ntaho bizatugeza. Iyo ni isomo navanyemo rikomeye cyane abantu bakwiriye guhera bakwiriye gufata. Ikindi ni uko nabonyemo abantu bashishoza nyine bavuga bati dutandukanye ibintu, se uwo duhanganye ni RNC, kuko ariyo yigamijwe kugira ngo ni RNC niteze ikibazo abanyarwanda, kuko bagize abo bantu bavuga ngo bavuze muri FPR bagereka abandi babita ibigoryi, ni ukuvuga ko kuri bo cyangwa se kuri uwabivugaga iyo RNC bo ntacyo yabimaze, nibo bateze ibazo wende bagwa ngo nibayivaneho nibo abandi babasha gushira hamwe bakagenda bakazabageza Kigali abwo byemeza birashaka rero ko nabantu nanone bongira bakabereka ko badomye urutoki ahatariho bageze bagafata ibintu byo kugira ngo wumve nabi ubigendereye none arangiza ugerekeho kugereka umuntu amagambo mu kanwa yamutamike mu kanwa ubujye byavuze ubizi neza ko ubeshye ikindi rero nari navuze muri icyo kiganiro natanze cyane cyane kuri aba bantu bose b'abanyarwanda bakurikiye kiriya kinyarwanda kiriya kiganiro ndavuga inti mwibuke igitekerezo nari natanze cy'umusaza n'umwuzukuru we n'ayandogobeye ibyo abantu bazakora byose ntazabura ababinenga ntabwo abantu bose bazabyumva kimwe nimwumva rero muri mu kuri ibintu mukoramo biri mu gaciro cyane cyane bifite umutima wo gusana imitima yasandaye yashenga abantu ndashaka kuvuga abantu bazakomeze urwo rugamba ntibazatinde muri ibyo muri ibyo ngibyo ngo birarangaze ndatekereza ko abanyarwanda bazi gushyira mu gaciro bashobora kuvuga ati Gervasi yakoze icyaha yaciye nk'amabere bacu bakabwira bati ahubwo n'ubusanzwe ntabwo icyaha kimwe kinyaga umugabo niba yarakoze icyaha cyangwa se niba ari mukuri bakabaze tuzakurikirana dufatanye urwo rugamba basanga ukuri hari kuri radio itahuka buri manasimo bakamukurikira bakaba bafata izo kazabo ku bwanjye nakwifuza ko abantu bagira bahurira bakabona ibintu kimwe ikindi nongere mvuge rwose ko Simeo yafashe initiative yo gushyiraho radio ye ntabwo nigeze kuvuga ko yaba ari n'umwanzi nta mwanzi wari twaba dupfite yagize biriya ni bitutsi yabikutse narabifashe narabyakiriye ntabwo ndavuga inti ndamwumva ni umuntu urimo ukirwana n'iyo trauma aramutse ayivuyemo ntabwo yakongera kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ngiye ayo masomo make yanavanyemo murakoze ku mizamo
urakoze cyane bwana Cyondo hari undi wambajije ati nako arimo arabaza muri kano kanya abaza ati birumvikana urabitubwira nk'umuntu Gervais Cyondo ku giti cyawe muri cadre ya politique rero ya politique turimo muri iki gihe isomo ni irihe biragaragara ko gukorana politique bikigoye niba koko ibitekerezo byawe byakwitirirwa ishyaka aho kurebya statistics ishyaka ngo abantu binjire mu ishyaka cyangwa bakritike ishyaka bamaze gusoma amahame remezo agenga ishyaka arashaka kumenya noneho mu rwego rw'ishyaka isomo kurimo ni irihe
mu rwego rw'ishyaka isomo nkuramo nuko ishyaka ryacu nabitangiye mbivuga riri mu nzira nziza riri ku ruhande rwiza rw'abashaka kugira ngo ibintu bihinduke ni naho ndetse bamwe bakuvuga bagira gutya wakumva hari umuntu ukubwira ngo umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye buriya se noneho ubifashe ati mu rwego rwa Kagame wenda udakunda n'ishyaka akaba ari umwanzi wa Kayumba n'undi akaba ari umwanzi wa Kayumba ubwo inshuti ni izihe niba umwe atera akavuga ati aba ni ibigarasha undi akavuga ati aba ni ibigoryi uravuga inshuti ni izihe ndavuga inti rero twebwe turi ku ruhande rwiza ndavuga mu rwego rw'ishyaka ku ruhande rwiza rizafata abantu bose rizakoresha amagambo asana imitima atanga icyizere cyo kugira ngo abantu bazabashe kubana muri uru Rwanda ibi mvuga noneho naje mbivuga mu rwego rw'ishyaka kuko muri statu zacu ibyo bintu badusaba bamwe babone abantu babisoma hariya ari muri stati ari muri declaration ishyiraho ihuriro ni ibintu birimo bigaragara bishaka ubucamanza buhana ibyaha byose byabereye muri kiriya gihugu bitabashije guhanwa n'ubutegetsi buhari burenganura uwabarenganyijwe na buriya butegetsi birenga bigashaka kunga abanyarwanda duhereye ku mateka atari yageze ubundi muri 1994 tugomba kurenga tukajya muri 1940 n'ubutegetsi bwabanjirije ingoma ya FPR tugenda tukareba n'ubwabanjirije bwa Repubulika ya mbere tugenda tukagisubira inyuma tukareba no mu bwami tukareba amakosa yose yabaye tukareba aho kakarengane kavuye ukabona kugaca gacitse kugira ngo tuzihebe tuzagire imbere hazaza cyangwa se abana bacu n'abuzukuru tuzabarege igihugu gifite amizero yo kuzabaha abantu bataryana kuko abantu baranga kugira ngo basubire inyuma barebe icyagiye gitera ikintu nibyo abantu intambara n'ibyo batukunze kubabwira ko intambara yabayeho ariko hari ibindi byayibanjirije hari ibibazo by'impunzi hari ibibazo by'amacakubiri y'abakiga n'abanyenduga hajemo abantu basesereraho aho ngaho baraza binjiramo ibyo rero ntabwo wabyirengagiza ngo uvuge uti nimbona umuntu umwe ndamugerekaho ibyo bintu byose abibuke miseri ntabwo bishoboka umuze kureba Gervais uvuge uti rwose nta nubwo yitaye ku bibazo by'abantu baguye muri kiriya gihugu ugiye mbwira ni ibibazo ni birebire kurusha bikomeye kurusha uko turimo kubibona hariya ikindi ayo magambo nanone kuba umuntu yaragerageje mu rwego rw'ishyaka ndagira ngo rwose bibe umuco yego twari tuwusanganywe nyamuneka namwe muza gukurikiraho n'abazafata ijambo mu izina ry'ihuriro mugerageze kugira ikinyabupfura mugerageze kugira ubwihanganirane mugerageze kugira ubwubahane ibyo bintu bizaba indangagaciro zacu ntibizaturangaze ngo duhere aho ngaho tujya guterana amagambo mu gihe ibintu bitari ngombwa urakoze
urakoze cyane bwana Gervais Tshondo hari abantu benshi bagiye bandikira raditahuka cyane cyane kuva ku gatandatu baragushimira baravuga bati wagaragaje ikinyabupfura wagaragaje kuri umugabo uzi ukuri uzi guharanira uburenganzira bwa muntu hari ubutumwa nabonye bwaturutse mu Rwanda bwose ni burebure sinabusoma ngo mburangize ariko cyane cyane baravuga bati mushyiremo ingufu mu kazi kanyu ka buri munsi mugerageze kubera ko mwakwicarana n'abanzi banyu nk'umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda watwumvise aravuga ati mwe mushishoza mwe mureba kure mugerageze kugira abanzi banyu inshuti zanyu ubwo butumwa nk'umuntu wo mu Rwanda yatworereje wabuvuga iki
umuntu yatanze ubutumwa rwose bukomeye cyane tugomba no kujya twigisha n'abandi kandi nako se ngo tugomba kuba twigisha abandi ejo bundi ngira ngo tuwe wari mu nama y'i Brighton hari amagambo akomeye navuze nasubiyemo y'umuriya mugabo Lincoln Abraham Lincoln ntanga n'urugero yuko rimwe na rimwe abatera urashi Perezida Kagame n'abamwita ko ari Abraham Lincoln w'u Rwanda nkababwira yuko kugira ngo urangize burundu ikibazo cyawe n'uwo wita umwanzi nuko ugomba gukora ibishoboka byose akaba inshuti yawe abo bantu babivuga rero nibyo dukwiriye gukora ibishoboka abo tuvuga ngo turahanganye tukazagira aho tuvuga twese turi inshuti duhereye no kuri abo bantu na Leta y'u Rwanda kuko ukurikije uko abantu bababaye wagira ngo uwaba yarabaye muri FPR wese nk'uko bamwe bavuga ngo bahana babaye muri MLND ababaye muri FPR bose ni abanyabyaha bakwiriye gucibwa umutwe ntibishoboka n'uwo wita umwanzi utari wawo ndi wo mu bya gisirikare tugomba gukora ibishoboka byose akaba inshuti abo banyarwanda rero babwira uti mwabyumvise neza ni rwo rugamba dukwiriye kuba twarwana nibyo dukwiriye kuba twaharanira kugira ngo abantu tube inshuti bimwe bene ngo izi ngizi zigenderana buri mugoroba ngo mutumirane mu makwe k'umwana yabatijwe yuko umwana yakomejwe ngo inshuti zimeze gutyo ariko inshuti zibasha kwihanganirana bakavuga ati twese turi abanyarwanda ibibi byarabaye turimo turashaka kubaka imbere heza tutirengagije ayo mateka yacu
urakoze cyane bwana Gervais Tshondo hari abanyarwanda banyandikiye bambwira bati biraba ari saa munani z'ijoro ntabwo twabasha kubyuka ariko nabashije kuganira nabo reka ngo ubutumwa bampaye ubwiyumvire ariko nakwibutsa abanyarwanda baduteze amatwi kuri radio cyangwa kuri mugoroba hagize ufite igitekerezo cy'ifuzo ashaka kungura Gervais Tshondo akande rimwe kuri telefone ye akande rimwe turamufungurira mikoro maze aganira Gervais Tshondo radio tahuka ijwi ry'ihoro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika banyarwanda banyarwandakazi dukomeje hagati mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho twakira ibitekerezo n'ibyifuzo by'abanyarwanda banyarwandakazi batwandukiye nyuma y'ikiganiro Bwana Gervais Chondo yagiranye na radio Ijwi rya Rwanda, radio yashinzwe na Bwana Simeo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi rero batanze ibitekerezo bitandukanye, bavuga imyumvire ndetse batanga n'uburyo babona ikiganiro muri rusange. Mu batwandikiye rero twakomeje kunyera dusoma inyandiko zabo, hari n'abifuje ko tubatelefona bitewe n'uko wenda batabasha kubona umwanya wo kuza mu kiganiro hagati. Muri kano kanya rero turi kumwe na Bwana Defonse. Bwana Defonse, wa tubwira muri makeya uburyo wakirira nkuru.
Hello,
ndakumva Bwana Defonse, niba watubwira muri makeya uburyo wakirira nkuru ndetse niba warumva ikiganiro.
Nashoboye kumva gukurikirana ikiganiro Chondo yagiranye na radio Itahuka, nyuma nza kumva n'icyo yagiranye n'umuntu ushinzwe radio Ijwi rya Rwanda. Cyerekeranye n'ibyo bavuga kuri General Kayumba Nyamwasa. Icyo kiganiro uko nacyumvise n'uko nagikurikiranye, uriya munyamakuru Simeo, ndetse mwita umunyamakuru kuri njyewe, nabonye ahubwo ari intumwa ya Shitani, kuko Abanyarwanda igihe turimo, mumbabarire ntabwo nshaka gutukana ku iradiyo, ndavuga ibitekerezo, kuko nawe ibyo avuga atuka cyane uriya Chondo, kandi bisobanuye nibyo Abanyarwanda twese dukeneye, kugira ngo wese atange igitekerezo cye ku byo yumva, kuko twese dukeneye icyaha Abanyarwanda twese amahoro. Ayo mahoro rero turwanira, turarwanya ubutegetsi bw'igitugu buri Kigali. Ni buriya Simo avuganira iki ubutegetsi bw'Kigali, umuntu nka Kayumba Nyamwasa utubwira uko Kigali ubutegetsi bwa Kagame bukora, uko ubutegetsi bwa Kagame bwisha abantu, uko ubutegetsi bwa Kagame bwagiye burimbura Abanyarwanda cyane cyane bo mu karere ko mu Rukiga, nani nkomoka mu Rukiga, umuntu agashaka kubisobanura uko byagenze, intumwa ya Shitani Simoni akarwanya abashaka kutubwiza ukuri. Ibyo bintu birababaje. Muri make nkaba nagira ngo numvishe Abanyarwanda cyane cyane bo muri karere ku Rukiga, ko bumvise ubutumwa Nyamwasa atanga bw'ibyabereye mu kiriya gihugu, ko bakeneye abantu babahumuriza abantu nkabo. Uriya rero Simo tukaba nkaba nashaka kumubaza niba mu butegetsi bwa mbere bwa Habyarimana, njye ndi Umuhutu nabubayemo, niba ashobora kutubonera abantu bemereza ko jenoside yakorewe Abatutsi, Abahutu babyemera neza ko yabaye, ko bakurikiranye mu bwicanyi, ubwo bwicanyi bakaba babuzi ko koko bwabaye, nk'uko bariya bagabo bane bo mu ishyirahamwe bo mu Ihuriro Nyarwanda, barimo Kayumba, barimo Rudasingwa, basobanuye uko ubutegetsi bwa FPR bwisha abantu. Turagira ngo hazaboneka abandi bantu bemera batubwize ukuri uko ubutegetsi bwa Habyarimana bwisha abantu, kugira ngo tutangire inzira y'ubwiyunge, twese tubwizanye ukuri n'icyo Abanyarwanda dukeneye. Murakoze.
Urakoze cyane, uvuze ibintu byinshi by'ingenzi, ariko ndagira ngo abaguteze amatwi basobanukirwe. Uravuze uti nkomoka mu Rukiga, ukomoka ku Gisenyi cyangwa ukomoka mu Ruhengeri?
Nkomoka ku Gisenyi.
Aho ubwicanyi bwabereye twumva byinshi, njye sinari mu Rwanda, nagiye numva byinshi, bavuga impfu zahabereye, uburyo abacengezi bivangaga n'abaturage, ku buryo kuvangura umucengezi n'umuturage byari bigoye. Waba warakurikiranye neza ubwo bwicanyi, urari bugasanga koko Nyamwasa ntacyo yabazwa cyangwa no gutegereza ubutabera igihe buzageraho?
Nyamwasa icyo yabazwa muri iki gihe ni uko twabanza tukarangiza ibibazo dufite hariya mu bwicanyi bwabaye muri Gisenyi. Abacengezi binjiraga mu giturage bakabana n'abaturage, kuvangura umuturage n'umucengezi byari bigoye. Hari n'igihe abaturage ubwabo bashoboraga kurega abana babo bati muri abacengezi muraje mutwinjiyemo muratuma batsemba abaturage twese. Imwe na rimwe hari abaturage baregaga abana babo bavuga ko ari abacengezi. Icyo gihe ngubwije ukuri, intambara ni intambara, isasu ndi rivangura. Nicyo gituma tugomba kuba urugamba turimo tugomba kubanza kururangiza, ibindi bikazabazwa nyuma. Birazwi ubwicanyi bwabaye cyane cyane ibyabereye hari muri prefecture ya Gisenyi, ntabwo byabazwa Nyamwasa muri aka kanya, kuko Nyamwasa nawe arabizi ko byabaye, ariko ntabwo ari wabikoze. Rwari urugamba, kuvangura ntabwo byoroshye, ubwo ibyo yazabyisobanura ndabwo ndi umuca ndabwo ndi avoka wa Nyamwasa ariko ibyo asobanura nuko byagenze we yari ku rugamba arabizi na ngubwije ni mvuze ko nibyo avuga navuganye n'abaturage b'iwacu mu rukiga muri Gisenyi bavuze ati uriya ni we mugabo twemera uvugisha ukuri akavuga ibyabaye niwe uduhumuriza twifuza ko abari hanze mwese murwanira icyatanga amahoro mwese mwavugisha ukuri uwakoze icyaha akagihanirwa uwakoze ibyiza nabyo akabishimirwa
nicyo
cyo abanyarwanda ba bo mu rukiga benshi bifuza barashaka aba uko amahoro aza ari uko buri wese avugishije ukuri ibyo yakoze byiza akabishimirwa ibiba akaba yarihanirwa ariko ari ubucamanza buhabaye murakoze
urakoze cyane nkurikije rero uburyo wakurikije ikiganiro waracyumvise nko kwavuze uti numva ikiganiro cya Gervais Jondo numva n'ikiganiro yagize ku ijwi rya rubanda urere ugasanga igituma noneho ashyirwa mu majwi cyane kuko muri iyi minsi hibasiwe Gervais Jondo ko ariwe kanyarengwe ko yishyira imbere avugira inkora maraso nk'uko bivugwa na Bwana Simone urere ugasanga noneho icyaba kishije inyuma y'iranterero yo kuvuga ngo nitwe tumuvugira cyangwa ni Gervais Jondo umuvugira kuri iriya mvugo kuri Simone ubona ko Simone we yabikura he
Jondo gushyirwa mu majwi birumvikana birumvikana kubera ko abantu bashaka barwanira amahoro barayabazisa uriya Simone ndakubwiza ukuri ko navuganye uyu munsi mu gitondo navuganye n'abantu bo ku Gisenyi bambwira ko abenshi bashimishijwe n'ibyo Simone yavuze ko yavuze barimo bishima bavuga ko ngo bari kumvisha zirandara hamwe z'Iburayi ni ukuvuga ko rero harimo akorera Kagame kuko niba Simone koko dufatanije urugamba rwo kurwanya buriya butegetsi bw'i Kigali Simone yashyigikira yarwanya se umuntu uvuga ubu bwa Kagame ni ukuvuga ko ari ku ruhande rwa Kagame
nuko nguko abaturage babyumva mu Rwanda bo mwabashe kuganira
cyane cyane abo bacu mu rukiga nuko babyumva barumva ko kira ura mugabo Simone ari umukozi wa Kagame
ndabizi neza Simone aguteza amatwi none ubutumwa wamuha nko mu gusoza kugira ngo yisubireho wenda mu mvuga akoresha
ubutumwa na Simone Simone ndumva afite izina rya Gikristo yagombye kumenya n'amateka nawe numva ibyari byo avuga byanditse no muri Bibiliya amenye igihe Yesu Kristo yarabambiwe igorogota yarabambanywe n'isambo bibiri kimwe cyaravuze ati niba uri umugabo niba uri umwana w'Imana koko ikura aha natwe uhadukure ikindi kiravuga ati nango natwe turazira ibyo twakoze ati mwana w'Imana nugera mu isuza nyibuke ubwo rero Kayumba ndamushima cyane rwose Imana izamuha imigisha myinshi aremera ibyo yakoze araba ati araba hari abazira ubusa atariko twe hari ibyo twakoze niba ngombwa tuzabigire ko amahoro aboneke nkaba rero nabwiraga uriya mugabo Simone ambabare ndaba umututsi ariko ndabona asa naho ari n'umwa shitani kuko abashaka amahoro ntabwo bagombye kurwanya abatanga amahoro nkaba rero nagira ngo muhe ngo musabe imbabazi ko yagerageza gushyira Kayumba Nyamwasa mu mwanya we ni umugabo akubaha ibitekerezo bye byaba ngombwa akamusaba imbabazi akareka kugomye avuga ko yuzuye amaraso mu biganza icyo ni igitutu gikomeye n'igisebo ubutegetsi burahari amategeko arahari twagombye kubanza kurangiza urugamba turiho hanyuma imanza zikazaba nyuma ubwo Bwana Simone niba unyumva ngusabye ko ibiganiro byose wazajya utanga wazajya ugira ikinyabupfura nicyo abanyarwanda dukeneye twese ntabwo tugomba gutekereza kimwe udatekereje kimwe nawe ntabwo aba ari umwanzi niba wumva ko ugomba kujya ku ruhande rwa Kagame ugomba kubivuga ku mugaragaro mu burenganzira bwawe niba ugomba kujya ku ruhande rwa murwanya nabwo ni uburenganzira bwawe ariko ukubaha ibitekerezo by'abandi ukubaha umuntu uwo ari we wese utakurwanya mu bitekerezo nduka murwanye ngo umuseke umutuke ibyo nibyo ngwifurije niba unyumva ubyakire uko ubyumva icyo ni igitekerezo cyanjye murakoze
urakoze cyane Bwana Ildefonsi rero twaganiraga ari ku mugani w'Uburaya ukomeze kurikirana zitahuka kandi ushishikaze abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bari mu Rwanda aho ngaho muganira ko tubavugira turi ijwi ry'Urunyarwanda kandi tuzakomeza kubatumikira urakoze cyane
urakoze namwe
musimiza nawe
Radio Tahuka, oui, Bwana Gervais ndakumva ubwo n'ubutumwa RD Fonse yatanze twaganire karavuga ko atari washe kuza ninjoro. Sinzi niba ari cyo wakongeraho.
No, icyo naringize ngo rimara twumva kuko narishatse kuvuga inti twavuze cyaki nyabupfura nari numvitsemo amagambo narishimye cyane. Nako ni ijambo rimwe.
Yabivuze ariko yabisabye n'imbabazi, yabisabye imbabazi, yavuze ati ndiyesikiza, yabivuze.
Byatambutse ariko ndagira ngo mvuge inti n'undi uza gusaba gufata ijambo yirinde kuko yakoresha amagambo nk'ayo ngayo ntawe twatubwiye ntawe twaba tugiye hanyuma ikindi nashaka kuvuga nyine nuko nsubira kuri ayo magambo ko abantu ntabwo twirengagiza ko hashobora kuba harabaye ibyaha by'intambara cyangwa se de crime contre l'humanité bizaba zarabaye muri ako karere ariko nk'uko twakomeje kubivuga hari n'ibindi byaha byabaye n'ahandi hose byari bikwiriye kuzareba uburyo bikurikiranwa kuko bitigeze bikurikiranwa haba muri ako karere haba no mu Rwanda hose ahandi habaye murabizi muri za byumba aho bagiye barasa mu isoko bagatumiza abantu ngo nibaze mu nama barangiza bakaburamo umusaso abo bantu ibyaha birahari nta wigeze abikurikirana nibyo rero by'abantu baba bazize ibyo byaha byibasiye inyoko muntu by'ibyaha by'intambara binyuranyije n'amanda za convention za Geneve amategeko agenga intambara nabyo ni byiza rwose ko tutabyirengagiza tuzajya tuvuga duti bikore kuzakurikiranwa nk'ibindi byose byabereye muri kiriya gihugu urakoze
urakomeye cyane Bwana Gervais Condo nk'uko rombi ivuga ibitekerezo byaje ari byinshi cyane cyane hari benshi banyandikiraga bari mu Rwanda bifuza ko twabahamagara ariko nageragezaga cyangwa telefoni ikajya kuri reponderi nabonye abantu benshi bifuza kugira icyo bavuga muri iki kiganiro bashaka kuvuga mureke dufate akaruhuko gato cyane turakomeza mu kanya twumva ubundi butumwa ndetse n'abantu ba telefoni muri Radio Tahuka bashaka kuganiriza kuri mugoroba babukereye rero ijambo ni ryabo reka dufate ikiruhuko gito cyane turakomeza mu kanya
Totsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
amma
baba ndakawaza
kama wakati warashili warama wana wake wanalia wana oma na imani wanachotaka ni amani wana oma na imani wanachotaka.
Radita Hoka ijwi ry'ihoro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Dukomeje twakira ibitekerezo by'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi hirya no hino. Ni umuntu tugezeho muri kano kanya Bwana Jean Marie Nimunyumva urakaza kuri Radita Hoka.
Murakoze Bwana Serge ndabumva muri aka kanya murakoze kandi ndagira ngo ngire icyo mvuga ku kiganiro cyahise ejo bundi naracyumvise ndetse muri uyu munsi nacyumvise gato usibye ko ikibazo cye ntagikurikiye kubera impamvu zinyuranye ariko mbere y'uko ntangira ndagira ngo mbanze mbwire amagambo abiri icondo cyangwa se rimwe ni ukumubwira ngo twaragushimye uko witwaye kuko bigaragaza yuko ibyo ukora ubizi kandi bigaragaza ubunararibonye ndetse n'ubushishozi ugirana uhorana abashimira n'abayobozi ba RNC mukorana kuko bemeye yuko ubarangaza imbere ndetse natwe abayoboke cyangwa n'abandi bantu bemera yuko ubarangaza imbere rwose ari nk'aho umanzi twazaye kugendera cyera kuko ukuntu witwaye ntabwo byumvikana. Bira biganiro rero jyewe ndashaka kubivugaho ndabitekerezaho ko nabivugaho mu bintu bibiri cyangwa mu tuntu tune. Ikintu kimwe cya mbere ni ugushimira Tondo rwose n'imbivanye ku mutima wanjye ndetse n'abavandimwe twaganiriye n'inshuti turamushimira ko yaduhagarariye neza kandi ko yakoze ndetse agaragaza ko ibyo akora bize. Ndi buvuge ku mugabo witwa Simeo, mvuge ku bagabo bari abagabo bane bahozwa mu magambo buri munsi cyane cyane ubari ku isonga akaba ari Nyamwasa. Mvuge n'ibyerekeranye n'ikirego Simeo ngo yumva ashaka kurega Kayumba sinzi urukiko azamuregeramo. Ku byerekeranye na Simeo rero yewe uko namubonye mu kanya nari narakaye maze iminsi nsa n'uwarakaye kuba nabyumva kuko iyo umuntu yigira umuvugizi akenshi biganagaragara yuko mu bibazo abanyarwanda bagize kuriya mugabo Simeo we ashobora kuba nta n'umuntu we yabuze mu byabaye mu Rwanda kuko ababuze abantu babo ku mpande zombi baba Batutsi cyangwa Abahutu ubu twaraheshe turahora. Icyo dushaka si uko amaraso asimbuzwa n'andi, ahubwo icyo dushaka ni uko abanyarwanda babana neza mu bwubahane no mu rukundo nk'uko Tondo aribyo yamubwiraga. Igituma mvuga ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ibize nabi uyimifu. Kira kiganiro gitangira ku ijwi rya Rwanda babanje gushyiraho ikiganiro bavuga Tondo yari yavuze mu by'ukuri nta kirego cyari kirimo ahubwo ni bya bindi abatindi cyangwa se abagome babona inka ifite icebe ryiza iri mu gutunga umuryango babura icyo bayinenga kudura ubucebe rwayo. Aho navugaga rero ngo irize nari uyimifu ariko siko Tondo yabibonye kubera ubunararibonye tumushimira kuko uriya mugabo ajya gutangira bwa mbere yabanje kumukubita hasi ku buryo budasanzwe ndetse yaza kuba umuntu uvoma bugufiya cyangwa uvoma hafi yaba yari isataha kuko we yasaga n'utera ubwoba ashyiraho igitugu avuga ati wowe Tondo ushyigikiye inkora amaraso ati kandi wowe ibyo tugiye kukuvuga ibyo nkubwira ubu ngubu ureke ndabanza ntange commentaire noneho abandi babanze kubona ibyo bavuga usibye ko ibyo yiteganyaga kuvuga sibyo yabonye kuko ikiganiro uko cyumvikana ko abantu benshi cyane barwanyaga ibitekerezo bye. None se ubanje gufata umuntu umushyize ku karubanda uramutanya guje umugeze nka yanka sinona mugeranya n'umushimusi w'inka wamaze gufata umuntu akabanza akamutanyaguza impande zombi yarangiza akabwira bagenzi be bashimutse nka we mbabare ariko ni Kinyarwanda nkoresha akababwira ati buri wese naza afata agapande ke n'undi naza agafata agapande ke. Babanzi bafatanije na Simeo cyane cyane ntore kuko ndabisobanura impamvu nemeza ko Simeo ari mu gukorera agatego k'i Kigali ndabisobanura mu kanya nuko amaze kumukubita hasa amaze kuvuga ko ihuna atangiye avuga ngo uri inkora amaraso biragora kumusubiza n'uruhande rwe uba warwerekanye yaramaze gutanyaguza rero Chondo amaze kumushyira ku karubanda ku buryo yaratanze inzira yo kugira ngo n'agasuzugurwa na bwa bwubahane buveho ubundi uri umunyamakuru mwiza uvuga ide yawe titre yayo none abagukurikira bakaba aribo bavuga icyo babitekerezaho ariko apana wowe kugira ngo uvuge ngo ushyigikiye inkora amaraso hariya yamwise kanyarengwe ndagira ngo usobanure ibintu kanyarengwe na bizimungu bo na abantu b'abagabo jyewe ku giti cyanjye ntabwo mbivuga nk'umu nabivuga ku giti cyanjye barebye akarengana abantu bari bafite barabafasha gutahuka niba abo bantu batabagiriye ubumuntu ngo babibuke ibyo babakoreye ibyo ntabwo bireba Kayumba ntibireba Rudasingwa ntibireba Ntuza birareba abari ku isonga ry'ubutegetsi kuki batabishyuye ese kanyarengwe na bizimungu bagiye muri biriya bintu bari bahunze amahoro koko nta bibazo bari bafite noneho rero Simeo uriya wigira kuriya arayobya marari reka mvuge ukuntu Simeo ahubwo ashobora kuba akorana na leta y'i Kigali we twebwe arimo kutujijisha kuko ubu ngubu nzi neza kwa aho Kagame yicaye n'intore ze zimwe zirwa ziyobya marari ubu bari mu kunywa amawisiki bari mu kunywa amadivayi bari mu kunywa ibyo bangwa n'amazi n'ibiki kuko bazi ko twari tubage ubwabo bivugira ko bari ku muteremuko noneho rero wa muteremuko twari turi mu kubatsindagira tubamenamo nonebo Simeo yabagobotse ubu muri iyi minsi bararyamye bararuhutse bari mu kurya ibyabo n'ibya leta n'ibya rubanda kubera iki kubera ko Simeo yabamutije umurindi Simeo rero ntabwo azi FPR kwitegeka biriya avuga ngo Kayumba yisha abantu Ntuza yisha abantu ke navuye mu Rwanda muri 2002 FPR kwitegeka narayibonye ndi umuhutu ntabwo nca ku ruhande FPR umuntu witwa Fand Peace Kagame yatanze itegeko kadogwa kubita General Major akamuramburira inkoni akamukubita inshyi abantu rero nka basimeho bahubuka nibyo navugaga bari abantu yavuye mu Rwanda atazi ikorerwamo n'ubu ntabizi niba rero nk'uko umugabo witwa Minane ejo yahoze abitangaza mu kiganiro cye iyo umugaba mukuru w'ingabo atanze uburenganzira no muhantu wose bubaha bubaha itegeko rye Simeho rero niba yarariye amakotanyi nayafashe hasi kuko umugambi dufite ni uwo gushakira amahoro igihugu cyacu twabuze abantu bacu ikomeza kudukorongoshura mu mpande zombi umuntu asigaye ari ikinege cyangwa asigaye nta bavandimwe afite kubera izo ngorane bariya basimeho bashaka kugarura niba basimeho ari naho yavuze ngo ejo mu kiganiro numvaga bavuga ngo RNC arayishinja yuko ngo ivuga ko ikoresha abahutu n'abatutsi bayivugira niho hari igisubizo cy'ibibazo tubona n'andi mashyaka yandi nayo acigikiranye turavuga yuko ibyo bintu bikwiye kurengwa bikavaho twebwe muri RNC cyangwa se mu bantu bashyigikiye RNC bemera yuko umuhutu n'umututsi bafite uburenganzira bwo kubaho kandi buri wese uburenganzira bwe bugatangirira ahubwo undi burangirira kumva yuko bwa mbere agomba kubahiriza uburenganzira bwe ari uko n'uburenganzira bwa mugenzi we yabanje kubwubahiriza kuko niwe ubahiriza uburenganzira bwa mugenzi wa mbere y'ubwawe nta kugambanirana nta kureba ku moko ari kuriya muntu afite ironda koko nk'ubu ngubu ureba muri iyi minsi ngahishize ibitekerezo twagombye kuba turiho aho twagombye kuba tugeze ariko ubu ngubu ahubwo Bwana Serije n'abandi banyumva na Chondo ndagira ngo rwose mbasabe iki kiganiro kiba ari cyo cya nyuma twikomereza aho twari tugeze abari ku muteremuko nta no gukira umuteremuko ahubwo usigaye ari akadodo kuko iyo batangiye gukoresha bamwe muri twebwe mvuga ko ari akadodo okay ndi mu gukererwa ndiko reka mvuge no kuri bariya bagabo bane njyewe naganiriye n'umwe muri bo ariko b'ukuntu nsigaye mbona bababajwe n'ibyabaye muri kiriya gihugu bo bahubwo nababwiye bo ubwabo bamenye yuko imitwe yabo ariyo gisubizo cy'u Rwanda umwe we yarambwiye ati twakwemera tukayitanga ati nicyo gituma twishyize ku karubanda nitubewe yuko Kigali arabicanye n'ubu ngubu baduhiga kurenza uko bahiga abandi bantu bose ariko ukuntu bakunda igihugu muri kiba babajwe n'ibyabaye nabo bakanyarengwe nge birambabaza cyane bavuga Kayumba Nyamwasa kandi Kayumba Nyamwasa buri gihe aba ukuntu bari abantu baje bakabashyigikira gutaha bakabafasha ariko banze mukenda muke bakarenga bakabitura kugira gute bakabitura ibyo babituye kanyarengwe rero ntabwo ari igicucu yari umugabo ushyira mu gatiro warebye abarengana na bizimu shimye kanyarengwe yari impunzi wenda yihuse bizimu ngo yagiye afite uburyo bwe bushobotse kukiyemeye kwinjira muri bari abantu ngo bafashe mbo icyo ni kimwe bari abagabo rero ngiye uko nabumvise nuwababwira ati wari wo muti w'ikibazo abanyarwanda ibihanga byabo ari wo muti w'ibibazo by'abanyarwanda dufite bo bakwemera kubitanga nicyo gituma batanga umusanzu wa buri munsi kugira ngo abanyarwanda abahutu n'abatutsi twongere twicarane tuvuge rwa none se wansobanuye ute ko ntango mitike kandi nta republika nimwe nayo wagira umutagatifu 200%. Kubera iki havutsemo impunzi na n'ubu ngubu leta ivuga ngo niyo agatsiko k'abatutsi bakeya nayo noneho yo iri no mu bahutu iri no mu batutsi ntibabarira ni bya bindi ngukubita imbeba ntababarira ihaka bo barakubita barica baragira gute ikindi cyambabaje cyane gituma sinewe umuvuga yuko yariye amafaranga hari aho yavuze ngo birirwa ngo conowirwa avuga ko bakayumba ukayumba ngo aho yaciye umugani ngo wakubitira imbwa gusutama yazimara abanyarwanda kazi muteze amatwi radio taho kakakanya niba mutumva n'ikinyarwanda mujye musobanuza abacyumva cyo ndavuga ari ya jambo ya mugani w'ikinyarwanda ntabwo yavugaga yuko kayumba ari igisambo ntiyaza bimushinja cyangwa bagenzire ariko sinewe yaravuze ngo ubwirwa n'iki ngo none se ngo leta y'u Rwanda ngo kwita mubeshyera iri mu kumushi doko no kuvuga yuko ashyigikiranye na leta y'u Rwanda kwemeza ko kayumba yiri muri make sinewe ni umuroya cyangwa se sete na voka wa leta y'i Kigali inajijishe mu bundi buryo niyerekane yuko ari mu gukorera leta y'i Kigali yuko we ari umwavoka wayo kuko nawe ni umushinja cyangwa yatangiye uruhande rwo gushinja ikibazo rero nshaka gusorezaho ni icyerekeranye n'ikirego n'uburyo ikirego gitangwa n'uburyo ikirego cyakirwa mu rukiko sinewe uravuga ngo bariya abantu barita inkoramaraso nta rubanza rwari rwaza ngo rubashinje icyaha ikirego ni iki ikirego ni ikosa ryabaye umuntu uwo ari we wese ashobora kurega Kayumba yarezwe na FPR nk'uko mubivuga kandi n'ubundi birahari mwemera tuzi neza ko n'Ubufaransa na Espanye byamureze Kayumba ari ahantu hagaragara ntabwo ari mu mwobo ari mu muheno bisubiremo nk'uko Conde yabivuze aho ari barahazi kuki bataramufata ikirego rero Kayumba si we we yavuze ko azabisobanura mu rukiko ntabwo Kayumba ari wakakanya wajya kwijyana ngo nimumburanishe iyo sinona we najya gutanga ikirego ku cyakagame cyo yaragitanze Kigali imanza ziracibwa na za Interpol yazihaye impapuro zo gufata abo bantu ariko kugeza uyu munsi nta urafatwa no kuvuga iki umuntu ashobora kuzana ikirego no mu rukiko akarega Imana kandi Imana itarego ari umugenga wa byose Grecia yakiri ikirego atishinze kureba ko gifite fond na forme iyo ikirego rero kidafite fond na forme si ikibazo cy'umwanditsi w'urukiko ni ikibazo cy'urukiko ku giti cyacyo noneho rero kandi nanone mumenye yuko uyu muntu aregwa we ntabwo umuntu ajya gupruva yuko ngo ndarengana ahubwo avuga ko arengana akurikije ikirego uko kiba giteye sinowe rero n'abagenzi be ntibatanga ibyo birego by'ubusambo bya Kayumba noneho Kayumba nawe azabyisobanura approuve son in offense ntabwo Kayumba azajya kuvuga ngo ndateganya yuko bazandega kundi igisambo kandi ibyo bintu ntaho bari babimushyikirwa mu rukiko muri make rero abanyarwanda kazi buriya ikindi kintu ushaka kuvuga kandi yavuzeho ni ishyari bw'abantu bareba umurongo abantu bavuga ikindi kintu nashimye umuntu ejo bundi watanze urugero aravuga ati buriya Simewa hari bagasanga bakayumba bamutanze umushi kuko iyi leta y'i Kigali igiye guhirima yarahirimye ishigaza akantu gato nakahe n'aba bantu bari mu gutiza umurindi iyi leta y'i Kigali ese ko twiha Kayumba na bagenzi be bane twenyine niba nabo baremera gutanga umusanzu w'ibyabaye mu Rwanda batemera na n'ubu ngubu bigikorwa barabivuga barabivuze ibyo babayemo barabyemera barabivuga ku manywa na nijoro ese ko abahutu n'abatutsi nabo bapfuye muri 1994 izuba riva ko nta muntu ko Simewa atari yahaguruka ko nzi ko nawe ashobora kuba yari mu butegetsi ngo avuga ati biriya bintu nibura nanjye ndemera gutangaho umuganda wa nibura 0.5 z'umuganda wanjye nanjye nemeze ko abangaba baba barabigize mu ruhare nkuko Kayumba yemera kubivuga nkuko none ni ibikoko byaje byica abatutsi ni ibikoko byaje byica abantu abanyarwanda ubuse ni ibikoko biri mu kubica abanyarwanda abanyarwanda kazi tureke amarangamutima tureke kwirirwa dusebya abantu tureke kwirirwa twicira abantu imanza inkoramaraso kandi mu mategeko bavuga yuko iyo umuntu arezwe aba umunyacyaha umunsi icyaha cyamaze kumuhama ukomeza rero kwita umuntu kumuhesha kumutesha agaciro kugeza umuntu w'umugabo atinyitse akavuga ngo najye kubunda uziko imbwa rero bavuga ko ari ijya kumbwa kandi nabwo imbwa zo mu Burayi no muri Amerika uvuze ngo niyibunde shebuja kumva yajya kukurega mureke tworoherane mureke dukore politike mu mucyo nk'uko Tondo yabivugaga mbere nari narakaye ko ariko buriya yamumurije amaze kumva ijambo koko ry'umukuru ibimaze kumva ijambo ririmo wisdom ikintu wise ririmo sinzi uko nabisobanura ririmo urukundo ariko rero urubyiruko rurarakaye ubu ngubu kubera ibi biganiro Serge rero n'abandi batwumva rwose uyu muntu aradutesha umurongo bya bindi bya politike y'i Kigali bagira gutya bagafata kabuye nibyo umuvandimwe mukanya yavugaga ngo ni shitani ariko ndese bivuga ko ari shitani ahubwo na satani iyabona abakristo barakaye bari mu kugira ngo barwanye satani nyine agira gutya agafata umuturage umwe w'umukristo akamukubita aho ngo amashitani yamufashe noneho gusenga ba bantu bagahugira kuvuga amashitani amashitani yaje ati kanaka afite nawo amashitani yo mu rugo afite zanya bingi no burya ni ingufu za satani ziba zigenda zikwira hirya no hino mureke rero simvuga ko ari igikoze no ndavuga gye ibyo nigishijwe kuko bavuga yuko twebwe twirinda kureba aho satani ari naho bavuga ibye ahubwo tugatumbira ibiturimbere twebwe ni ibihe ni ukwigisha urukundo mu moko atatu y'abanyarwanda nk'uko Chondwe abirangaje imbere Chondwe ndangize mvuga ngo warakoze Imana iguhe umugisha kandi urusheho twebwe tukuri inyuma n'abandi bakunzi ba demokarasi bakunzi bakunda u Rwanda aho rugana rw'ejo kuko ibintu byose byabaye kwari ukubeshyana twese twagendaga tubeshya rwose kubavuga bakanyarengwe wa mugani bakirengagiza baruhashya bakirengagiza bakatabarwa n'abamburindaga bamburuwaje iyo byakomeraga ntabwo twavugaga yuko dufite abatutsi muri guverinoma none se bambwira abatutsi bangahe bari ababurugumestre izo ngizo ndatandukiriye ngiye kure ariko tumenye ibyo tuvuga tumenye aho tugarukira niba Kanyarengwe na Bizimungu barabayeho na bamurindaga bamburuwaze babayeho na baruhacha murakoze bwana Serge ikindi wakumwambaza ubwo ndi nitewe kuba nagisubiza
urakoze cyane nasaba bwana Chondo unyemereye abantu ni menshi cyane mfite abantu barenga 15 bashaka kugira icyo bavuga reka turebe icyo bavuga noneho uze kugira icyo uvuga nyuma ariko tumaze kumumva bose niba unyemereye
ariko nasaba ikintu bishobotse yewe kuko kubera impamvu zinyuranye mukanya ndava mu kiganiro wenda
reka Chondo gusubiza bwana Chondo subiza Jean Marie kuko ngo afite akazi kenshi cyane ubwo ugira icyo umubwira
oya icyo nasubiza Jean Marie ni ukumushimira ayo magambo meza ambwiye amagambo meza ashyigikira ibitekerezo by'ihuriro cyane cyane no kuvuga ati turagukubitinga mu bitugu tumaze kubona ibintu byakubaye hejo ubundi nta kindi ndabona namubwira uretse rwose kumushimira cyane ko ibyo bitekerezo bye birubaka biraganisha mu nzira ihuriro ryacu ryemeje kuzacamo kugira ngo turebe uburyo twagira impinduka muri kiriya gihugu Jean Marie urakoze cyane rwose Imana iguhe umugisha
murakoze namwe bwana Chondo
urakoze cyane bwana Jean Marie undi muntu dukurikiyeho reka tunyarukire mu Bwongereza Nob Marara niba uri ku murongo wa telefone cyangwa kuri Skype uranyumva Nob Marara uratwumva
ya ndakumva
turakumva uri muri studio za radio tahuka urakaza neza sindi ndimo kurikira ikiganiro nawe ufite icyo ushaka kutwungura
ikiganiro nagikurikiranye bitoroshye ariko nagiye nkurikiraho gakeya ndabanza gusuhuza abaduteze amatwi nanagushimira kuba mpaye akanya kugira icyo mvuga kuri ibintu bimaze iminsi birebana n'iki kiganiro cyangwa yatanze kuri radio ijwi rya Rwanda. Ubundi ndanashimira Cyondo cyane kubera ukuntu yabyifashemo, kuko ntabwo byoroshye kuganira na Simeoni ukabasha kumwakira amagambo atyaye akoresha. Ahanini rero njyewe ndibaza ko amagambo nari bukenere no kuvuga yumvise Jean Marie, niba ndibaza ko ari Jean Marie yayakomojeho cyane. Biragaragara yuko Simeo imikorere ye ndibaza ko iteye inkeke, ntabwo ari RNC gusa imikorere ya Simeo iteye ikibazo. Ndibaza ko ahubwo Abanyarwanda bose muri rusange barimo kwerekeza mu cyerekezo gishaka kuba twibazaga yuko twagitaye inyuma, icyerekezo cyo kugira abantu bita ko bari mu itangazamakuru, ariko kandi amagambo bakoresha ashobora kuzongera kugitagira ibibazo igihe twageze mu myaka yashize. Kandi Simeo iki niyirengagiza, njye nibaza yuko yirengagiza yuko iradiyo abanje bagiye kumutega amatwi, nta bose baba bashaka kumva we ibyo yifuza, ahubwo baba bashaka kumva ukuri gushingiye kuri rubanda nyamwinshi. Ni ukuvuga abenshi hari ukuntu bayumva ko rubanda nyamwinshi ngo ari majorite, ariko ndavuga abantu bose muri rusange. So yatakinze Cyondo personale, ibyo ngibyo nkaba navuga yuko ni ugukoresha impact kumva Cyondo position yari arimo. Ariko kandi iyo ni ngenda muzi ni umuntu obviously nzi fizikare, ni umuntu tunavugana, amwe mu magambo akoresha rimwe na rimwe nibaza ko nawe ashobora kuba ahubwo akeneye gufashwa, kubera yuko usanga kenshi anarakara. Nubwo rwose nibisa abasore bamwe bavuga bati nta n'abantu yabuze, ntabwo nzi uburakari bwaho bushingiye, ariko njyewe ngerageza gushimangira ni uko ashobora gutuma abantu bava ku murongo. Njye nibaza rero ko topiki ye umuntu yayishyira ku ruhande, kuko hari igihe ahubwo azisanga amategeko yari agomba kumukurikira bitewe n'amagambo akoresha. Ahanini rero njyewe ikintu nifuzaga ni ugushimira Cyondo, ubundi abandi bashobora gukomeza.
Urakoze cyane Bwana Nobu Marara, urakoze cyane, ndagushimiye. Reka dukomeze ku murongo wa telefone. Undi muntu tugezeho afite nimero irangizwa n'85 88. Maria, niba unyumva ijambo ryawe.
Mwiriweho.
Nasaba tuza gansuza na Cyondo, mubwira ngo nakomere. Nakora iki kiganiro cyabaye ku cyumweru, numva ndababaye cyane mu mutima wanjye. Mperuka biriya biganiro kera muri 1992 kuri radiyo RTLM, hariho ibiganiro nka biriya, ntabwo nari nzi ko bikibaho. Ariko nagira ngo mbwire ihuriro ngo mukomere. Nibajije byinshi, ntekereza kuri Cyondo Muzitera, ari depite w'umujyi wa Kigali. Twese tumwibonamo nk'abanyarwanda, cyane abanyarwanda ba Kigali, tunezerewe. Yakira abantu bose, akunda abantu bose, atarobanuye ku moko yewe no ku butunzi. Ariko naratangaye ejo bundi numva ibimuvugwaho, nagira ngo mubwire ngo nakomere. Ntabwo ari Kanyarengwe yakoze ibyo mu gihe cye, ntabwo ari Bizimungu, ni Cyondo Gervais, umunyarwanda ukunda abanyarwanda kandi wifuza ko tubyara tukuzukuruza tukabona ubuvivi, nta bana bacu bongeye kwicwa bazira uko bavutse. Naribajije cyane ku mugabo Nyamwasa, bamwataka cyane igihe yari generali. Hari abandi bagenerali bari hanze y'igihugu ndetse b'abanyapolitike nka generali Habyarimana Emmanuel, haba Maritazari, bose bakoranye igisirikare. Noneho ndibaza ngo se nuko Nyamwasa ari umututsi, nagira ngo Gervais azabituganirizeho ikibazo Nyamwasa afite, niba ari uko yari generali icyo gihe, niba se ari uko ari umututsi gusa, kuko yakoranye n'abandi benshi kandi bari hanze y'igihugu kandi bifuza guhindura ibidatunganye. ubwo rero ntago namenye uko navuga narababaye gusa nari nzi ko twakize nari nzi ko tutagifite ibitekerezo nka biriya ariko narababaye ikindi umupadiri uriya mupadiri yabajije ikintu kirambabaza aravuga ngo avuga kuri komantari nyinshi ku kibazo cya Nyamwasa arangije aravuga ngo mbese interahamwe ruharwa nayo yajya mu ruhando rw'andi mashyaka ariko naravuze ngo iyo interahamwe igize ubutwari ikajya ahantu ikatubwira iti ndaje nta kibazo ni umunyarwanda ariko ni ukuri mukomere kandi nk'uko abambanzirije bavuze ibi biganiro birangire turashaka ibiduhumuriza turashaka ibitubwira ibintu byiza turashaka ibitubwira ibitwemura ku mutima ntabwo dushaka ibyongera kudusubiza inyuma twibaza ngo mbese no mu gihe turimo kugiramo kiri imbere tuzongera kubona abaheza nguni mu moko yose kuko u Rwanda rufite ikibazo cy'abaheza nguni abo bita aba extremiste mu bahutu barimo benshi mu batutsi barimo benshi icyo nashimiye ihuriro ni uko ibyo bintu bivugwaho kenshi kugira ngo ahari abantu bumve ukuri kandi bumve ko tugomba kubana kandi tugomba kubaka igihugu neza nta muntu wishisha undi ushoboye agakora udashoboye nawe agafatwa mu mugongo nk'uko byahoze mu bupfura bw'ikinyarwanda ariko ni ukuri ihuriro ufite akazi kanini kandi natwe turabasengera ku Mana kuko Imana ikunda ubumwe Imana ikunda abasize hamwe ijambo ryayo rivuga ngo abakunda Imana irabasanga mukomeze dukundane nshonda akomeze akundane n'abagenzi be kandi ntazengere kwitwa amazina y'abahise abahise barahise yitwa Cyondo Gervais afite intego afite ubuzima bufite intego nakomere nibyo nashakaga kutanga
turagushimiye cyane Maria kandi ubwo Jave Cyondo arakumva araza kugushimira hamwe n'abandi bose mu gusoza ikiganiro cy'uyu munsi turakomeza twakira ibitekerezo rero bakanze rimwe ni benshi cyane tugeze ku muntu witwa Beatrice niba utwumva ijambo ryawe
muranyumva
turakumva neza
yewe urebye ibintu byose nari nkeneye kuvuga bambanjirije babikomojeho byose nk'icyo umaze kuvuga Maria yavugaga nibajije numvise Simeo nagize ngo hari wa mugani dusubiye kuri ya maradiyo yariho abantu ba Kantano kuko wumvaga ko yari afite abantu ahari yatoranyije b'intora ngo bari bumufashe kujya bajomboroza mbega bajya ku bwoko bavuga ibintu ngo byakabe hari abanjeniyeri n'abashitekite wumvaga ko ari abantu biteguye mbese hari abanyamakuru babaga bari kumwe na Kantano nyine bogeza batsimbariye ku bintu by'amoko njyewe numvise tubaye koko nk'abasubira inyuma tugize n'abantu baturangaza muri iki gihe cya none numva dukwiye kubiba amatwi ndetse ntitwongere no kubaha umwanya wo kugira ngo bakomeze kwiyobya abantu ni byiza ndashimira Cyondo ubwo nicyo nagombaga no gutangiriraho hari aho yavuze cyakora akoresheje amagambo meza cyane asanzwe akoresha amagambo yubaka kandi afasha abantu ndabimushimira koko ni terapi hari abantu bagomba kureka bakavuga bagatukana ndetse nk'uko bagiye babigenza kuko hari igihe byababera nk'umuti kuko njyewe ndavuga kwiherera nyuma yaho bamaze kuvuga baruhutse bashobora gusanga bakoze nabi wenda bakazipotora ubutaha muri make wenda naza kongera kugira icyo mvuga ubukurikiyeho kuko numve byinshi babivuze ikikuru ndashimira Gacondo icya kabiri nagira ngo twirinde abantu nk'abariya bariho badukereza badusubiza inyuma kandi ndizera ko tuzatsinda turi nk'uko wa mugabo yabivuze turi ku ruhande rwiza rw'amateka abashaka amahoro y'abahutu abashaka amahoro y'abatutsi bafatanyije hamwe tuzayabona kandi si kera uyu mugabo bakomeje kwibandaho ngo Nyamwasa tuzagerana mu gihugu Cyondo tuzagerana mu gihugu aba bose bavuga ibingibi nabo kandi tuzagerana mu gihugu ubwo aho rero niho hazabera izo manza bashaka kuvuga bijyanye n'uburyo bw'amategeko murakoze
urakoze cyane Beatrice ubwo Cyondo arakumva araza kugushimira hamwe n'abandi uwo tugeze muri kano kanya tugeze kuri Christina Mukama mama Mukama niba unyumva ijambo ryawe
Serge urakoze kumija mama aka kanya nagira ngo mbanze nshimire Gervais Condo uburyo yitwaye n'uburyo yaduhagarariye muri biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere aduhagararira kandi nta nubwo ari ubwa nyuma rwose twari turi kumwe ku mutima twarabyumvise uko bakugaraguje hagati ariko tukagushimira ukwihangana n'ukwimanganya biranga umuntu ufite leadership ikomeye ubwo rero njyewe ukuntu nabyumvise kiriya kiganiro cyarambabaje cyane ku buryo icyo nakoze nk'umuntu w'umukristo ari ukuvuga rozari nkabisengera kuko iyo abantu batewe batabarwa n'Imana ishobora byose kuko hari byinshi tutahindura ko Imana yo ishobora guhindura ubwo rero nk'uko mugenzi wanjye wa bagenzi banjye bose babivuze nanjye sindi bubisubiramo ntarondogora ariko nagira ngo mbwire rwose Bwana Simeone niba duteze amatwi ku ibintu barimo muri iki gihe biturangaza ubu noneho ndavuga nk'umudamu wo mu ihuriro kuko nge nayobotse ihuriro kuriyoboka nariyobotse kuko nabonye nibonamo mbonamo abantu bose b'amoko yose harimo abahoze ari muri RPF hari abahoze abari muri XFR hari abahoze bitwa interahamwe n'ibindi byose n'andi mazina mushobora gutekereza nyine ihuriro nicyo gituma twitwa ihuriro nuko nta muntu duheza tukakirana twese tukaganira twungurana ibitekerezo nkaba rero mbona biriya bintu Simo ari guko yakoze Simo ndamuzi simuzi ku giti cyanjye ariko muzi mu bitekerezo kuko nkunda gukurikira amaradiyo n'ibitekerezo bye ndamwubaha naje no kubaririza nsanga ngo ni umugabo ukuze ufite imyaka iri hejuru ya 50 Imana ishimwe kuko numvaga ko ibyo avuga atahubuka ariko biriya yavuze ejo bundi ni confusion kuri twe babadamu abantu babadamu cyane n'abagabo dayeri babisobanuye nabyo ko ari confusion ari gutera bamwe arakwibaza batakorera Kigali simaje akadakorera Kigali akaba yarahubutse ugaza niba ari kunyumva azabidusobanurire kuko ibyo yavuze byose n'ibyo yakoze birerekana yuko umuntu ari guteza imbere ni Kagame na regime ye none se ndi gute Simo yambwira ngo ibyaha byose byabiciye mu ruhengeri biri ku mutwe wa General Nyamwasa akamwikoma akanamureshyeshya na RNC niba afashe Nyamwasa akamusenya akatemagura agashyira hari ati ibyo yamuvuze sinabisubiramo mwese murabizi ati n'ihuriro rigendane nawe ubwo kuko Simo arumva ari kudufasha ihuriro ntabwo ari General Nyamwasa wenyine ihuriro rimwe benshi rimwe abatutsi benshi rimwe abahutu benshi rimwe abantu ntabwo numva igituma avuga ngo Nyamwasa ntibamusenye n'ihuriro risenyuke mwimukurikira mwigira mute kandi Nyamwasa nkaba nibaza niba General Nyamwasa ibyo bintu biba ari we wari umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga mu rugo Rwanda bari rwabo niba rero umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga ari gutanga amategeko akava hejuru akamanuka bakayubahiriza bose abasirikare kugeza ku mupiloto wafashe indege ya helikoputera agatwara akajya mu ruhengeri no kugisya akarasa kugeza ku muntu wafashe imbunda akavuga ati abacengezi barivanze nimubice noneho kuki agenda akarobanura ntabwo numva impamvu arobanura mu Nyamwasa wa gatabo akaba ari washyiraho byose aho yareze sisitemu yose kuva kuri uwo musirikare waba wararashe ukajyana niba na Nyamwasa arimo akaba arimo akazamujya mu rukiko rwa gisirikare nk'abandi bose kuko inkiko za gisirikare zirahari niba yarakoze crime de guerre akabisobanura akabisubiza nk'abandi aho sinahumvise ikindi nabwira Simo nuko bavuca umugani mu Kinyarwanda ngo amata arimo gishigisha ntavura amata gishigisha mbona muri twe muri opposition ni nk'abo basimiwe kubera iki dutera intambwe Kagame araje turigaragambije iri Londoni kweretse yuko twerekanye yuko ari umuntu utubahiriza ikiremwa muntu Kikwete aramubwiye ati negosiyana na FDR mu Rwanda birabajegeza natwe tutidushyigikire koko dukwiye kuganira n'abanzi bacu Kagame yumve ko agomba kuganira n'abanzi be Museveni nuko n'abandi bose ndetse n'abanyamerika ubu bari hafi kunegosiya n'abatalibani nimba batarabikoze ariko bikumbuga hose niba isi yose amahoro tugamije ari ukwegera abanzi bacu tukanegosiya tukaganira havamo imbabazi zikavamo havamo ibihano abantu barahantu ariko akazabana za ministri general ariko tukubaka aho tugeze n'ukubaka na yango rwose kana Simoni tujya twandikirana kuri internet duchatinga mugamba mon frère waramutse wiriwe ntanze simuzi ariko numva ko twadufatanije urugamba iriya confusion rwose yadushyizemo azamba bari atanga ikindi kiganiro yapologizing kuri RNC RNC nta kintu yamutwaye yapologizing kuri bwana Chondo na bwana na general wacu nyamwasa mwapologizing ho uko amwita inkora marasa atamucamanza presomption d'innocence arayifite nk'abandi bo baba bahutu baba batutsi umuntu wese utaraparisi imbere y'ubucamanza afite presomption d'innocence ntagomba kumucira urubanza ngo amuharabike amugire nk'uko yatugiriye abantu byaratubabaje cyane ikindi kintu nabwira rwose Simeoni atwihanganira tubabare atureke dukomeze inzira ya demokarasi n'iyumwe n'urukundo tugamije nkatwa badamu intambara abagabo bagenda bagahigana ubugabo umwaka n'induri hasi n'induri hejuru ariko ntibazi ko iyo nzovu zirwanye ibyatsi nibyo bihabandagarira twebwe abategarugori ikintu tureba tubatse tuti ese aba bagabo bazahangana bageze rya igihe cy'abaheza nguni cyararangiye abaheza nguni babatutsi bakoze ibyaho bice abahutu bararimbura abaheza nguni babahutu reka nta kubatagize none se igihe tugezemo n'iki abantu bashaka ubumwe bashaka amahoro bafatana mu nda abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi ihuriro nicyo twe turi gukora niho duhagaze niho turi ntabwo twiteye kuri ibyo bintu by'abantu bashaka guheza inguni bakadukurura ese Simeoni reka mvuge nk'abantu bakunda ubumwe bahoze banashyigikiwe kuva kera imiryango igashyingirana abagore b'abatutsi kazi turagiye dushatse mu bahutu abagore b'abahutu kazi baragiye bashatse mu batutsi ese nkawe Simeoni koko niba unyumva nk'ubu ngubu niba uri mukuru umugabo wanjye nkabwira abana banjye batwicaranye aha ni dore rero anko wajya Simeo nimureba arimo aratuka n'urugero ntanze nyamwaseda ni musaza wanjye ni dore anko Simeo ari umwumva ibyo ari kugira anko nyamwasa umwe ni se wabo w'abana banjye ku ruhande rw'umugabo wanjye n'urugero ndi gutanga undi ni se wabo ni nyirarume yarabwo abana banye nkubwire confusion mushaka gushyira mu bana bakumva ukuntu waba uri gushwanyaguza nyamwasa abana banye nibambaza batese mama nde mubi muri bariya banko bacu bombi ubwo murumva abadamu ibintu mudushyiramo tuzabasobanurira gute ikintu dushyigikiye nuko imiryango ishingirana abana bose bakagira icyo bapfana babahutu n'abatutsi tugafatana mu nda tukubaka igihugu cyacu ntarondogo rero byarambabaje bintera agahinda gakomeye dushyigikiye abantu batuzanira amagambo aduhumuriza yego twarahungabanye mu mitwe ngiye nkora muri mental health nzi neza ko intambara yo mu Rwanda yahungabanije abantu ariko mureke tuzakore terapi zo kujya duhura tutagiye ku maradiyo ngo dutukane ahubwo abantu bahure bumva bashaka guheza ubundi bahure baganire baterane amagambo abarira barire cyakora be ku Rwanda ariko muri uko kuganira hazava mu kuri mureke mwangaje ibiganiro bitari ku radio muhanganye mutukana ariko duhure tuganira nk'abanyarwanda kandi dushaka kuba ku Rwanda bwana Chondo rero warakoze cyane Imana ikomeze iguhe umugisha bwana General Nyamwasa nawe niba unyumva Imana ikomeze iguhe umugisha rwose tugufatiye iby'iburyo utere imbere ujye imbere kandi bajye bareba n'ukuntu batafungura amaso ngo barebe ese niba waricanye kubera iki Kagame yagukurikiranye bagukubita isasu bashaka umutwe wawe rikanyura mu nda ukarikira abagukurikira bakwicira mu bitaro ntibabishobore ese wabona ko ubwo bushobozi ari ubwawe no njye siko mbibona ubushobozi ni ubw'Imana nimba yarakurinze igukeneyeho byinshi bikomeye kandi twe tubikubonamo kandi turagushyigikiye turi kumwe nawe mureke rero turebe ibitangaza Imana ikora mureke tumenye ko niba Imana yamuhaye second chance yo kugira ngo yereka abanyarwanda urukundo abakunda mwirumubuza nawe ni umunyarwanda nk'abandi bose afite uburenganzira bwo kubaka igihugu cye nk'uko n'interahamwe zibufite utarapfuye wese w'umunyarwanda njyewe Christine ikintu namwifuriza ni urukundo n'amahoro no kubabarira no kubana murakoze
urakoze cyane mama Christine Mukama ndagushimiye ubwo Chondo arakumva araza kugushimira nyuma hamwe n'abandi bose ngo tugezeho ni bwana Mugisha niba unyumva ijambo ni ryawe nawe
ndakumva seje mwakoze cyane nyanyige nazo ibyo nashaka kuvuga byose babimvugiye ariko icyangombwa na nuko no gushimira gushimira sheze ni kandi n'ikindi cyaje aya magambo babaterana ya ngongo ya kanyarengwe iti ni mu cyongereza should be even thrive to apply kanyarengwe yaje aho yari akenewe muri icyo gihe urugwanda rwabigeze rwabwiza abantu baga rwarukunga abanyarwanda kanyarengwe aze muri icyo gihe ababizi neza abamuzabazi kanyarengwe afande afande bigema n'abandi bose n'abana babamushukugisha bose bari babizi kanyarengwe araza nta gihe mu cyari kirimo icyo nshaka kuvuga nta gihe mu kirimo kuba kanyarengwe yaje muri apurifu sisitemu ubwayo niyo yasenze kanyarengwe zizinde bajya kumfunguza na biseruka byose ni urugamba rwari rufite imigambi so uko yimwe nshaka kuvuga nuko kuba kwandagaza kanyarengwe it is a meaningless kuko ni umunyarwanda kandi mu byo yakoze byose abamuhumbye ni leta ya Kagame we intention ze za kunga abanyarwanda so ku gufatanya kanyarengwe na ngongo ni feri ya Hutu this is not about that's not the point ababyumvaga ni uko kwa rugamba rwo gufeza abanyarwanda bikaba n'ikindi kandi cy'uwo muturage ntuza simiyo you are giving too much credit agacyara atanakeneye ndugu sheve nk'uko yarwanye ni ukwihangana ariko reality yabyo ntabwo bishoboka ubyita ubintu uko bimeze niko ni kubyita simiyo afite indwara is drunk iki ni umututsi ni nyamwasa ibyo nta kuntu wabimuvura you need a specialist so kugira ngo abone urugamba aho rugeze abanyarwanda bageze urugamba RNC imaze gutsinda openly urumva aho urizerwe igeze hose rwose ari magambo nk'ayo ngayo usanga kumuha attention kugira ngo abasanzwe babivuze neza ikintu rwose it is backward to give the I'm sorry to use the word he's a sick man he has to seek a medical help yanza kunze kuko we ni haters uko ifata ni parme hutu uko byumva ni hutuizimu ariko abanyarwanda twarabenze rugamba RNC yatangiye igafatanya n'abandi bose bafatanyije hamwe it is a unity so you can't deceive that in ending up what I'm going to say is because the point is for the one the guy he doesn't need an obvious he doesn't need an academic.
Mm-hmm.
And it's a big mistake. It's a big mistake to give him that audience in near hands. Bwana Chondo, describe what you think of the Pongera. Pongera is a respect. Nguko abandi basanzwe babivuze ni umuco karande, ni ubwubahane, ni ikinyabupfura, tubikuziho kandi byakomera. Not to try to kind of we are giving turabikomeza ko na tuzakomeza urugo rugamba ariko kuko itanye na kanyarengwe ntaho bihuriye actually is a fight kuko nyarengwe yarwanye rugamba abam betraying that is their problem ntago ari fumiye ya kanyarengwe kandi adereti yabyo turabizi neza ari se na shonga arwanya rugamba butoye na ngombwa yari afite akazi na UNESCO akareka ajya ku rugamba kugira ngo wite umuntu ngo umuntu ngo umukire amazina nini it is useless it has no meaning so se rero I don't talk much about time and ko yuri hano zitabara ko yari kwenda point is that the focus is what is needed and we have to look forward and so far it looks bright so to go on
urakoze cyane rwara mugisha ubwo Java cyo ndarakumva aragushimira kimwe nabandi nyuma y'imhagati mu kiganiro cyenda kurangira deka dukomeza tujye Ottawa muri Ottawa ndabona umuntu agiye gwijambo yavuyeho ariko reka tunyarukire muri Australia muri Australia niba batwumva bwana Teofili uranyumva
ndabumva bwana Serge
urakoze cyane ese mufite sanga yo ngaho muri Australia
ya ubu dufite saa yine za mu gitondo
gitondo cyiza hano dufite saa yine z'ijoro uri kuri radio tahuka rero nawe ukurikira ikiganiro wambwiye uturahacyo ushaka kuvuga ku ijambo ryawe
ya murakoze bakoresheje ndagushimira ko wongeye kumva ijambo kuri radio tahuka kandi ndashimira cyane bwana Gervais Chondo umuco n'ubupfura akomeje kugaragaza muri inkubiri yo guharanira kozi y'igihugu cyacu ni urugamba rukomeye rwo gusaba ubwitonzi ubushishozi n'ubuhanga Chondo akomeze tumurinda ndashimira kandi abatubanjirije ibyo bavuga byose cyane cyane abashyira mu gaciro bumva ko dufatanyije urugamba ku kiganiro rero cyatambutse ubushize cya Simoni na Bwana Chondo hari benshi cyababaje nk'uko nabo cyashimishije ariko twagombye kuvanamo amasomo tukareba niba tugendamo uko imeze mu by'ukuri mu rugendo turimo harimo ingorane kuko ujya mu rusatsi rw'ingendo rwo kuzikombwa nta mwari akaba mugani ngo bagwe umwana ngo nakubite uyanga akubita uwo basangira ndumva rero agize umuntu yakoze niba turi mu rugendo rumwe nagombye gutata mu bitugu ikindi kandi rero ndagira ngo dusa nawe yakumateka intambara mu Rwanda ihari ikintu cya mbere cyabaye kwa gusenya umwe w'abanyarwanda bafite kugira ngo RPF ifate ubutegetsi kimwe nakundi kuba abitekereza byiza byibuka abantu bakoraga bimwe batangira kurasana no kuzungana n'ikwasi RPF yinjira ndi bwo kiri kintu igihe abanyarwanda b'abanyacyonga bajyaga muri Kigali bakabatera amashoti abateraga amashuti sabatuki bari bateye igihugu na mutuwe n'abo iyo byose twagombye kubyigiraho tukareba ntitugomba kuyata umuntu ikindi hari umubyeyi wavuze ngo ati hari abantu benshi bahunze tuba ko tubashinje ibyaha hari abasirikare benshi bahunze bari mu buhungi ndetse ko badahunzwe mu majwi ni uko wa mugani badafite ubututsi icyaha ko ni gatozi ariko icyaha kibi cyaha ariko cyane byo mu nkiko bagishinje umuntu iyo umuntu akiriye ati mukeka abantu bakwiye kwisobanura ku buryo bihagije ntabisubiramo ariko rero mu by'ukuri Simoni aratera mu izamu arinze nk'uko bavuze Kigali Kagame arabyina ku bikoma ko yabonye abo mfashe urugamba atarashoboye nashoboye kutwinjira akoresha bamwe muri twe kugira ngo badusenye akazi nari tutabishoboye kwa gatege Simoni niba yaba yasabwe yaba akazi ko yadusobanurira niba atari byo akajya kuri radiyo akatubwira ko yaba yaranyereye ikindi mbona kizima ni uko umwanya amagambo tantwara umwanya kuri mutse mukubikereza ikomeza kuba ingufu wa mugani kigari kuri gukora igikora no twa tigeze n'uko te computer inde ndashinda kuri ANC ngayo ANC simana ko yashinzwe na Kayumba yashinzwe n'abantu kurenze umwe kandi mu bayishinzwe harimo abahutu Simone akabanje gusobanuza iyo ANC n'abona bande ibantu cyo twagombye kurenga ayo moko ese umututsi n'abitekerezo tujyanye mu gukora umututsi ese umuntu n'abitekerezo zubaka tujyanye mu gukora umuntu ubwo se bitanye na Kagame ubwo se twatugwanira iki duhanditse ko duhanira ku Rwanda ngo urwanya Rwanda wese akagira agaciro igihugu rero ikindi kandi nuko nakonje nuko mu by'ukuri kuko amasikara ari ku mpeta 90 ndabimenye mu cyenda ariko mu byara kane yarabize na gufata itegeko amajya kabaye ese yari yatanze umusabo niba ntawo kuki wenda hari ibikorwa bihari ingaraga ibyo tubyibaza niba turi duhuje akazi dukoze ibindi rwose abanyarwanda barashaka demokarasi mu gihugu dushyire hamwe turwanye biba ibintu dutanya turebe turategeye ngo imwe twiyame abatwinjirira nyabumenuma ifite amahire menshi ngirango mu bikuntu maze igira ngo cyagura abantu mu mashyaka ukajya kuba kanaka mu gitondo ahinduta nka cya dekarasi ngo yari irengeri n'ibiri ariko se n'amacenga yasigira byari babaje rero iradiyo bw'irya rwanda abantu benshi bumvaga abenshi bizeraga nka mbona abantu batangiye kurijomba ikwasi ngo ni RTM ibyo bagenda n'amabako ariko akoraga byakabaye byiza arwana adufasha urugamba turiho adafasha Kigali rero n'ibyo magambo nagira ngo mbasore bavandimwe ko twakomerezaho ibicimbo intege n'amagambo n'ababwirwa kimwe n'ibitabo cyondo bamubatiye izina rya Kanyarengwe na Gasuzuguro n'ubice nabwira ngo bafite ibibazo bigeze bicurange bitiyagaye n'ubyifuza abanyarwanda bazi ko bajijutse bumva ko ashobora kufata ijambo akabwira rubanda akajya aragapfukana ku mugaragaro ubwo se umuntu uvuga ngo umugabo muzima afite ibicurange atari na Kagame tukabantu tutasubira ese ubwo wamu butegetsi munsi yasi ese aho wamugani we icyo gihugu cyari umututsi wa kibomo tugishore turiye dukore ikintu kimwe duharanire kujya imbere gutsina byo dukora kandi rero abo basi bo ntibakomeze tubareke dukomeze urugendo kugira baraduhagarika ubwana serije sindi mvuge menshi kuko ibyinshi babanje babivuze ndashima ko nanyuze dushima bwana cyundo ubwo twagize no kwihangana kandi nshimira n'abaganga bose n'abatanga ibitekerezo kuri iki kibazo murakoze
urakoze cyane bwana Tofili ubwo cyundo Gervais arakumva araza kugushimira hagati mu kiganiro cyangwa mu gusoza abantu ni benshi ariko ugire igitondo cyiza kandi udusuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bo muri Australia bakomeza bakurikira ibiganiro bya Radio Itahuka urakoze cyane reka tunyarukire muri Ottawa bwana Gasake niba unyumva ijambo ryawe
uyi komera Serije
amakuru cyawe
ya ni meza mwanyumva neza
turakumva neza muri studio za Radio Itahuka
okay nagira ngo mbanze nshimire bwana Cyondo ubutwari n'ubushishozi yagize muri ya kiganiro yari yatezwemo imitego ariko akayivanamo kigabo nagira ngo kandi nawe ngushimire wowe utararebye uruhande uherereyeho ugahaba abumva radio Itahuka bose uburyo bwo gutanga ibitekerezo byabo kugira ngo bagire icyo bavuga kuri biriya byabaye muri kiriya kiganiro mu by'ukuri igihe cyo nakivugaho nuko mbona uriya Simeo agomba kuba afite ikibazo kijyanye n'uko hari abantu bibwira ko u Rwanda abanyarwanda bashobora kuzongera kubona ubutegetsi bugizwe n'ubwoko bumwe, ni ukuvuga nka Simeo muri Kaye yivuga ko bazongera kubona ubutegetsi bw'abahutu busimbura ubw'abatutsi buri ku ngoma ubu ngubu. Ibyo bintu ashatse yabyibagirwa, ntabwo u Rwanda ruzigera ruyoborwa n'agatsiko k'ubwoko bumwe. Ibyo ni ibintu tugomba kwibagirwa bikatuvamo. Ikindi nabonye muri kiriya kiganiro nuko ingoma y'i Kigali ikoresha abantu ihereye ku ntege nkeya bifitiye. Nk'izo ni intege nkeya za Simeo zo kwibwira ko mu Rwanda hazajya ubutegetsi bw'abahutu gusa, akaba ariyo mpamvu afite akantu kironda bwoko ahiga abatutsi bari muri aranise, akaba higisha iriya radiyo yashyizeho ishobora no kuba yarahawe yarashyigishijweho n'ubutegetsi bw'i Kigali kugira ngo ibukorere. Maze rero ku bantu bumva radiyo itahuka, ikintu tugomba kumenya ni uko muri intambara turwana tuzajya duhura n'abantu nka bariya inshuro nyinshi. Ni ukubyitegura nk'uko Condoye wagira ngo yari abizi rwose, yarabyumvishe ibitutsi bamututse, imitego bamuteze arayisimbuka byitwaramo neza, ntiyasubizana ubuhubuti ngo atukane nk'uko bamutukaga. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kwitegura ko abantu nka bariya bazahoraho, gusa ntibyagombye guca intege abantu bo muri aranise. Simeo yaba ari umuntu ureba kure, yagombye kureba aho iriya ngoma igeze, ariko akanibaza ati ihageze kubera iki? Buriya asazi uruhare rwa Kayumba cyangwa Rudasingwa cyangwa abo bose ashinja ibyaha atigeze ibyaha batigeze bacirwa n'urubanza, azi uruhare bafite mu kugeza iriya ngoma kuri uriya muteremuko? Ubwo se niba abizi yahera hehe ajya guca intege abantu bamaze gukora akazi kangana kuriya? Ni ukuvuga ko abantu nka bariya ni ukubitegura. Radio RTM yabayeho yakoraga ibintu nka biriya, ndetse na Muhabura ntiyaburaga gukora ibintu nka biriya. Iriya radio rero ni ukuyishyira muri ako gace, muri ako gaco k'abantu baronda koko. Ubwo nagira ngo ngushimire rwose kuba warafashe umwanya ha abantu bose baraditahuka kugira ngo basesengure ariya magambo yakoreshejwe, basesengure ibyabereye muri kiriya kiganiro. Ikindi kandi nagira ngo yaba Kayumba yaba Rudasingwa n'abandi bose bavuzwe muri kiriya kiganiro bumve ko uriya atari umuntu wo kuza kubuza abandi gutambuka, bakomereza aho bari bageze rwose. Iriya ngoma y'i Kigali yari igeze kure, none irimo irashakira ingufu mu bantu b'intege nkeya nk'abariya rwose. Numva bitagombye guhagarika bari ku rugendo uriya mugabo. Ubu ngubu icyiza cyakora yakoze yishyize ahagaragara, yatweretse uwo akorera, ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Ubwo ndumva n'abandi bazaza nawe ni ukujya abantu babitegura, ni ukujya ni ukuba tubizi ko abantu nka bariya bahari, yatangira kuzana ariya macumu ye, umuntu akaba ati ni ka gaco kaje, ahasigaye ukabitondera ntuhubuke nk'uko bahubutse, nk'uko Condoye yabyitwayemo rwose. Ariya naramushimiye cyane, ahasigaye mukomeze mugire ikiganiro cyiza
cyane. Bwaragatsa cy'ubwo bushafa isho ndarakumva, araza kugushimira hagati mu kiganiro cyangwa twenda gusoza. Umuntu dukurikijeho afite nimero irangizwa na 5078, 5078 niba unyumva ijambo ryawe.
Ndabumva bwana Serge, ndagushimiye kuba umpaye ijambo. Nanjye ndashaka kugira icyo mvuga kuri kiriya kiganiro Condoye yagiranye na Simeo kuri radio ya Simeo. Mbe na mbe ndashimira Condoye ko yitwaye nk'umuntu ujijutse kandi arajijutse koko, mbese yahanyuze neza. We are proud of him. Kubera iki? Yavuze ngo we are proud of him kubera ko bamwatatse bamuziza ko ari umuhutu ugiye gukorana n'abatutsi. yagombye kuba ari proud of, we are proud of him. Jewe kicyanye nk'umuhutu n'umuhutu, I'm proud of him. Ikindi ndashaka kubwira Simeo, mubaza ikibazo kimwe. Kunumvise avugira rubanda, iradiyo akaba yayise ijwi rya rubanda, ni rubanda iyi. Rubanda yamutumye kujya kwikoma abantu abuze uburenganzira bwabo, ni iyihe rubanda? Si ni rubanda irimo abahutu, ni rubanda irimo abatutsi, ni rubanda irimo abatwa, ni rubanda iyi? Si n'ikibazo kimwe yenda wenda azacyumvaka akagisobanura kuri radiyo. Ikindi cya kabiri ndagira ngo nibutse uwo mugabo Simoni ko ibyo yakoze yagaragajemo ibintu bitari byiza by'ubuhezanguni, kuko hari abavuga ati bariya bantu ba nyamwasa bazazi badusobanurire, afite ubuhe uburenganzira bwo gusaba abantu ngo bamusobanurire bamwake byiza yo gukora politiki. Ese ko hari abanyepolitiki benshi batangiye imbere ya nyamwasa na bagenzi be ngo bamusabye uburenganzira bwo kujya muri politiki ni bande? Abenshi ni abahutu, abo bahutu bamusabye uburenganzira. Njye rero nkumva umugabo Simoni igikwiye ni ukumwumva tugasesengura tukabona yuko si we wa mbere umeze kuriya, hariho n'abandi benshi, ariko ikiganiro cye kiratwereka yuko ari amahire kuko yishyize ku karubanda. Ntabwo cyagombye guca intege ku muntu wese ubona ko amahoro y'abanyarwanda azaturuka mu bwumvikane. Kuba rero abantu bo muri ADC abahutu n'abatutsi barimo ucundu bakabamo nyamwasa na bagenzi be bahura bagatanga bagakora ikintu kitigeze kibaho kugeza ubu, ibyo byagombye kubera ishema kuri abo bantu babikora aho kubabera icyaha ku muntu wese utekereza z'ubwenge. Ndatekereza ko Simona z'ubwenge kuko yarabigaragaje mu byo avuga, ariko hareba ibyo akora n'ukuntu yataka abantu kubwanye nkabona ko ari umuntu urwaye, ashobora kuba afite trauma, ashobora kuba afite izindi ndwara. Nkumva icyaba cyiza ari uko abamukunda cyangwa bamushyigikiye bamwegera bakamwereka ko ashobora kuba yararinze umurongo, kuko ntafite uburenganzira bwo kwataka umuntu ku giti cye icyo yakwitwaza icyo ari cyo cyose. Hano muri Amerika abantu muzi icyo bita calling names, ntabwo umuntu ashobora kwataka undi icyo wakwitwaza icyo ari cyo cyose ngo wumve ko ibyo bintu ari byo. Ntabwo ashobora kubuza umuntu uburenganzira bwo gukora politiki kandi washaka kuyikora ngo ibyo bintu byumve ko ari ibintu ari byo, kabona niyo yaba ari umwicanyi. Ahubwo yabwira abamukunda n'abashishikariza kujya muri politiki kutumva uwo muntu, politiki ye ntibayiteho bakigira mu yabo, ariko nawe bakamureka agakora iyi. None iyo demokarasi ashaka ikazaca urubanza abaturage bagahitamo uwo bumva ubanogeye. Kugira ngo rero nanzure ndashima Bwana Trondo na bagenzi be bo muri RNC bafatisha iya mbere abahutu n'abatutsi bakajya hamwe bagashakira umuti ibibazo by'u Rwanda mu rugamba barimo. Murakoze.
Urakoze cyane, urakoze cyane, nanjye ndagushimiye Jacques Vecho, ndarakumva ubwo araza kugira icyo avuga nyuma hagati mu kiganiro cyangwa twendeza gusoza. Undi muntu dukurikijeho ni Bwana Fersian. Bwana Fersian, ni wunyumva ijambo ryawe.
Komera Serge, uranyumva?
Komera cyane, ndakumva.
Ya, nongeye kugushimira nk'ibi biganiro utegura ukabigeza ku Banyarwanda nta kintu ukuyemo, uko ujya ubivuga uti yaba ari ibiganiro binenga, yaba ari ibiganiro bishima, byose ngomba kubigeza ku Banyarwanda uko byakabaye. Birababaje kumva ibintu nk'ibyo bivugwa n'umuntu w'inararibonye wagombye guhanurira abandi bantu b'uru urubyiruko cyangwa abana batoya agatera ikirenge nko mu cya Kagame kumbona yabigize umwuga ari kujya ku karubanda agatukana imbere y'abakecuru n'imbere y'abana. Nongeye gushimira rero Gervais Fondo uburyo yitwaye, yaragiye bamutera amagombe baramuteramira ariko ahava kigabo ntiyakora rupfungo ahunge. Icyo kintu cyerekana ubutwari kandi intwari zizahoraho. Icyo ndi kubona mu Banyarwanda twifuza muri iki gihe cya none, ntabwo twagombye muri iki kinyejana tugezemo, ntabwo twagombye gufata ibintu nk'ibyo muri 90 ngo tugende tubituraho ngaho. Ikintu tugambirije ni icyo kugira ngo turebe imbere hazaza, imbere hazaza h'Abanyarwanda. Iyo avuga ibintu nka biriya, njye mugereranya ntahanataniye na Leta ya Kigali, kuko Leta ya Kigali ikintu ikora mujya mukunda kubikurikirana nk'imanza zibera Arusha, bavuga ngo bakatiye umuntu Kigali yose igahaguruka ikabyina, urukiko rwakora akazi karwo ngo rikata ngo bari abantu nta kintu bamaze ngo ahubwo bakora iki hari. Iyo wumva umuntu uriya nka Simeo rero, sinibaza ko nk'uko Leta ya Kigali yakatiye Kayumba imyaka 24 bamufashe bakamufungira i Kigali, ibibazo afite byaba bikemutse, ntabwo byaba bikemutse. Icyo mbona ni uko Abanyarwanda bafashe iya mbere gukomeza urugendo. Njye ku bwanjye kugira ngo Simeo nkuri yavuge ibigambo nka biriya kuri radiyo itahuka, ntacyo mbona ryahungabanyijeho Abanyarwanda bari basanzwe bafite urugendo rwo kugira ngo bahoze igihugu cyacu n'Abanyarwanda bagire uburenganzira bwo kwicira bakizana. Yego birababaje gufata umuntu w'umugabo abantu bose bubaha ukajya kumwandagaza kuriya, ariko nta kundi twabigenza, tugomba kubyakira, tugomba kubyakira uko bije kose, ikije cyose tugomba kucyakira ku rugendo rugakomeza. Icyo rero njye nabona Abanyarwanda batwumva n'Abanyarwanda kazi, nk'uko nigeze kubisobanura mu gihe cyashize, naravuze nti hariho amashyaka menshi, hariho amaradiyo menshi, ariko ntawamenya ame ibyinshi uwo bikorera uwo ari we, kuko hariho ushobora kujyaho akavuga ati mfite indi misiyo yanjye yo kugira ngo mbe ndangaje abantu mbahuma amaso yenda iminsi be yicumi bayigira imbere, cyangwa ndebe ko hari ikintu nshobora kuba nabahungabanyaho. Nuko twagombye gukomeza urugendo. Murabyibuka mu gihe cyashize ntabwo ari Gervais Fondo bibayeho, nagiye mbikurikirana na Nyamwasa ubwe wenyine yigiriye kuri radiyo aramutuka aramwandagaza. Mu gihe cyashize yabikoreye CFDR Musangamfura wo mu ishyaka FDU, yabikoreye Bwana Nkiko Nsengimana. Ni ibintu bisanzwe rero umuntu yasanzwe azana ibintu nk'abashumba akabishyira hariya. Dukomeze. Icyo nabwira Gervais Fondo rwose, tugufashe mu mugongo, kandi ibi bintu nta kundi twabigenza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikiboze irakirigata, kandi n'iyo ubyaye abana hakaza harimo abadasobanutse neza, ntabwo bafata ngo bajugunye. Tugomba gukomeza tugatera intambwe. Nta gihugu tuteganya cy'abahutu gusa kizongera kubaho, nta gihugu cy'abatutsi kizongera kubaho. Icyo duharanira ni uko muri kiriya gihugu hagombye kubaho buri munyarwanda wese yagombye kugira uburenganzira akavuga ibitekerezo bye nta mbugunda, adafite ubwoba ko hari umuntu uri bumuhungabanye, nk'uko uhora ubisobanurira Abanyarwanda n'abandi bagenzi bacu bagenda babisobanura kugira ngo basobanukirwe. Buri munyarwanda wese yumva agaciro k'uburenganzira bwe, buri munyarwanda wese aharanira uburenganzira bwe, kandi kiriya gihugu tuzafatanya, ibyo byose tuzabigeraho byanze bikunze. N'utabibona n'uwumva yagombye gushyiraho ibyo atekereza, yaba azanye izo ngengabitekerezo cyangwa n'iki, njye nzi neza ko bitazamushobokera. Abantu benshi bamaze guhaguruka babonye kuri ukuntu kumeze. Nizimbye mu magambo rero, Cyondo komera kandi ukomeze imigambi yawe myiza yubaka, ukomeze gufasha Abanyarwanda kandi ukuri kubatsinda. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Felicien, ubwo Bwana Cyondo arakumva, araza kugushimira hamwe n'abandi Banyarwanda Banyarwandakazi mu gusoza kw'iki kiganiro. Reka tunyarukire muri Mene. Mama Claire, ni munyumva ijambo ryawe.
Murakoze, ndabumva kandi ndabaramukije cyane. Mbere na mbere ndagira ngo ngushimire wowe Serge wateguye kino kiganiro, hanyuma kandi nshimire na Nyakubahwa Gervais. Nawe rwose ni intwari, kandi biramusa nk'umuntu w'umudemokrate kandi w'umudiplomate. Ibyo yakoze rwose ijuru yakuhaje, ahubwo azanasubireyo bongere bamutuke cyangwa bazamutere n'amabuye. Icyo nzi cyo ni uko batabishobora. mu Faransa niwe wavuze ngo je m'éteritique qui me critique car il fait ma publicité sans le savoir. Ubu rero nimba yarabaye pionier wacu akajya kuri iriya radio bakamutuka bakamwandagaza bene kandi akageni mu buryo bwo kugira ngo badukorere publicité. Abantu benshi ngeze byanashimishije n'ubwa mbere nakubuvuga ngo radio itahuka ifite abantu benshi bari gusaba ijambo. Nukubera yuko abantu benshi bumvise ayo makritike bakabona umwanya wo kwakinira ibibazo uko bigize. Ntabwo ndi bwirirwe ntinda kuri uriya munyamakuru ngo Simeon, yahubwo ndagira ngo mari impungenge abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ahari ni guverinoma y'i Kigali. Ndagira ngo mbakonfirime, ngenda bakonfirima nk'umuntu wakoranye na guverinoma y'i Kigali nta gihe kinini ndamara mu buhungiro. Ariko ndayizi nakoranye nayo imyaka 13. Kuriya ni kwikora. Kuriya ni kwikora nta kindi. Ikikora igura umuntu nkuriya nyine babona ari obsede bakamukoresha ibyo bashaka. Ariko iyo birangiye ingaruka nizo mbi. Ahubwo ni ukumuburira agahinduka hakiri kare kugira ngo atazahura n'izo ngaruka. Naho kumugura byo rwose yari yavuzwe ku buryo bugaragara. Kuko nahoze nsoma n'amakomanteri ye ngo yakoze samari mu kiganiro. Nyakubahwa Gervais yakoze ashyiramo ngo na gahunda ya Girinka byasekeje cyane byatumye nibuka urupfu rwa Bwana Turatsinze wari urimo urategura raporo azashyikiriza FMI ku bintu birebana na audite yabaye mu gihe yari DG wa BRD. Murabizi urupfu yapfuye rw'agashinyaguro bamufunze Kandoye kandi nyamara nawe yari yaragerageje kubahunga. Bikanyibutsa rero iriya corruption bakora yo kugura abantu nk'abariya boroshye mu mitima cyangwa badatsimbarara ku bitekerezo byabo cyangwa se ngiye mbona by'umwihariko ko badakunda igihugu ngo bakirwanire bagikure muri iriya ngo y'igitugu ya Kagame. Nawe mufata nkamushyira mu gatebo kamwe na Serafina aho zakomeye muri FDLR barangiza bakamugura harwara kabije. Ubwo rero numva ibyo ntabitindaho cyane ahubwo nkavuga ngo ibi byanyeretse ko urugamba rukiri rurerure mobilisation igomba gukorwa emwe bamama bari bategarugori duhaguruke natwe dushyigikire abasaza bacu dushyigikire abapapa bacu bari muri gahunda yo kubohora igihugu. Nge rero nkumva ko twakagombye kureba odera y'ibyo bavuze cyangwa batukanye ahubwo tukavuga nk'umugani w'ikinyarwanda ngo aho gukubita gitera kubita ukibumutera. Ikibumutera rero nuri akagame niba dufite uko tumurwanya akaba afite ubwoba akaba atangiye gukoresha itangazamakuru akaba amasasu yiyo za South Africa bimunaniye akaba kwica abantu kubafunga za Kandoye abona bamaze kumufatira ibyemezo abona ba perezida baturanye bagenzi be bamutunga intoki. Intwaro yose yabona ni ukuyikoresha ariyo ya media ari n'ibindi byose bishoboka. Njye nkumva tutakabitinze ahubwo twagakomeje imbaraga ari ihuriro ndetse n'abandi barwanashyaka bose ndetse n'abantu bose duhuje ibitekerezo byo kubohoza igihugu cyacu tugasenyera umugozi umwe. Urumva ibyo rwose tutafata umwanya wo kuvuga ngo baratukanye ahubwo ndakuraje nyakubahwa Gervais azanasubireyo yongera bigishe wa mugana bazahure muri ibyo byombi. Murakoze murakarama.
Urakoze cyane mama Claire ndagushimiye. Reka tunyarukire muri Phoenix. Mama Teresa niba unyumva ijambo ryawe.
Ndabumva Serge.
Uri muri studio zaragitambuka ijambo ryawe.
Murakoze. Ibyinshi ngira ngo bagenzi banjye hari babivuze. Nari mboneyeho akanya nanjye ko gushimira Jerize Chondo ubwihangane rwose yerekanye n'uburyo yerekanye uburyo asonzeye amahoro n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ubwo uburyo yabyitwayemo kigabo arihangana ikiganiro akirangiza. Njyewe rero ikintu ngira ngo mvuge muri aka kanya nagira ngo mvuge ku bireba nimureke twishakemo amahoro dutsinde inzigo n'inzika turebe ikintu cyateza abanyarwanda imbere. Tureke gukomeza kuvuga ngo uriya yagize gutya kuko tugiye muri izo ngibyo ntacyo twazageramo. nge wumbona ahantu twatugejeje urugamba rw'amahoro dushakira igihugu ni nk'umusozi tukaba tugeze hagati y'umusozi tureba hejuru mu mpinga tureba igihugu cyacu twifuza twese twifuza amahoro ni mureke dukomeze abadushaka kudusubiza inyuma tubima amatwi sinzi uwigeze kuvuga ati nabasabaga rwose ko n'ibi biganiro bivuga kuri ibi bintu twanabihagarika uyu munsi ntitwongere no kubivuga twikomeza gahunda nziza twari twifitiye murabona igihe kuvamo 94 abantu batangiye amashyaka baragerageza none ejo bundi twageze imana Gikwete ati banyarwanda ndabumva nimureke rwose mbafashe muri ukuntu mwakumvikana n'iriya guverinoma y'i Kigali mushaka amahoro mwese muzaba ni mu gihugu kizira umwiryane none koko ibyo bintu aho kugira ngo tushakishe uburyo twakira hamwe uburyo ibyo biganiro bizagenda dutangiye twitegure tugiye kutugiye muri ibi byose ngewe icyo nasabaga abantu nagira ngo mbasabe twe kugira ibi biturangaza dukomeze tutumbire intumbero nziza y'amahoro ibi biturangaza tubyime amatwi nagira ngo rero mbwire rwose Kayumba Nyamwasa ukomeza urugamba rw'amahoro yatangiye ntacike intege turamushyigikiye tumuri inyuma mukomeze kandi tuzatsinda
ndagushimiye cyane mama Teresa ubwo turakumva bwana Tonde guteza amatwi nawe araza kugushimira hagati mu kiganiro cyangwa twenda kurangiza undi dukurikijeho ni Providence Rubingisa nibunyumvije ijambo ryawe
yes Serge muranyumva
turakumva neza muri studio za Radio Itaka
murakoze njyewe nagira ngo rwose mbwire abanyarwanda batwumva ijoro cyangwa mu gitondo kubatwumvira ku yindi migabane njyewe ndishimye cyane kubera ko biragaragaza ko iyi myaka ibiri n'igice ihuriro ritangiye vizio cyangwa se aho ihuriro rishaka kutujyana aho abahutu n'abatutsi n'abatwa dushyira hamwe tukavuga ibintu bimwe tugashyigikira ibintu bimwe iyo nyigisho itapfuye ubusa ko irimo kugenda igerwaho kubera ko muri iri joro abantu bose bakoze intervention harimo amoko yose numvishe mwabahutu numvamo abatutsi ariko nubwa mbere ahari muri histoire y'u Rwanda usanga abahutu n'abatutsi bari hamwe bari mu kuvuga ibintu bimwe bavuga bati mureke amatiku mureke ibintu bishaka kudutanya ahubwo tujye hamwe turwane intambara imwe yo gutuma dukora igihugu umuhutu umututsi azisangamo ngi rero ijoro rwose ndishimye nubwo wenda bakoze kira kiganiro cyo kwijwi rya Rwanda bari bafite gahunda yo kugira ngo basenye cyangwa basebye ihuriro nibya binda hari abanyarwanda bavuga ngo umutego mubi wica nyiraho ahubwo ibi bintu biraranforsa ku giti cyanjye no ku ndi banyarwanda bari mu ihuriro biraranforsa ibintu tubona biraduha icyizere yuko uko ibintu tugenda tubyigisha muri za mobilisation birimo kugenda bifata kubera ko abahutu n'abatutsi turi hamwe tuvuga rumwe iyo ako nakantu nashaka kuvuga kanshimishije numvishe za intervention zose zabaye muri iki kiganiro icyo ndari nateganyije kuvuga njyewe muri iri joro nabwo bitewe ni na za intervention nagiye numva ni responsabilité nagira ngo mvuge ku kintu cyerekeranye na responsabilité kubera ko buri gihe ibintu byacu histoire y'u Rwanda ntangiye no kutekereza hari ko kuduta ibintu byose hari twagiye twiga no mu mashuri kubera ko aho umuntu amenye ubwenge bya Esther bitangiye ejo bundi bafasha ubutegetsi yurebye ukuntu bagenda bashaka kwandika histoire y'u Rwanda ubanza buri gihe victoire bayandika bakurikije amaranga mutima bitewe n'uri ku butegetsi byo bya responsibility na chaka kuvuga muri ndahera sindajya mu by'abami ako ndahera muri 59 muri 59 ibyabaye muri revolution sinirwo bisubiramo ariko murabizi ko muri 59 ebwo habaga revolution y'abahutu abatutsi bishwe twarabyumvishe abatutsi bahunze muzi uko bangana ariko ako nashaka icyo nashakaga kuvuga ni hari umututsi yenda abantu benshi nanubwo babizi hari umututsi chondowe ndumvawe ibyo yenda yaza no kubitubwiraho cyangwa twazana bivugaho umukera ariko hari umututsi wari muri guverinoma ya mbere ya Kayibanda ubwo twabonaga independence witwaga Afrika uwo mututsi niwe wenyine ukumbi wari muri guverinoma ku gitero cya mbere kinyenzi uwo mututsi yarafashwe ahamagazwa igitarama niba mbyibuka neza ko babimbwiye ahamagazwa igitarama ntabwo umuryango we wongeye kumubona yari ministre Afrika aragenda ngo nuko abacengezi bateye aricwa n'umuryango we nago wabonye umurambo we Afrika icyo gihe yicwa ubanza atararengeje imyaka 35 nge nagize imana cyangwa se niba nabyita n'ibyago nigana n'umwana we witwa Afrika ubanza yari gucura bwe umwana buri gihe turi mu ishuri nabonaga afite agahinda ariko simenye ibyari byo kuko ibyo bintu sinari mbizi nyuma aribwo namenye ko ise yatwawe muri ngo abacingo ngo inyenzi zateye isaragenda ati umugore we atabana be ntabwo bongeye kubona uwo muntu none se ubwo ngubwo dufate abo batutsi bapfuye abahunze n'uwafurika wari muri guverinoma akagenda ntagaruke ubwo twavuga ngo ibintu tubifate tubishyire kuri Kayibanda duceceke umuntu wari muri wajyaga muri conseil de gouvernement akicarana n'abandi ba ministre ejo mu gitondo bakamubura nibagira icyo bavuga abo ba ministre cyangwa se abo basirikare bari mu gisirikare none se kubwa ba Simoni n'abandi ba bavuga tufate abantu bose bari muri iyo periode bose tuvuge ngo bashire tubamare ubwo ibyo ntibyabaye muri 59 muri mirongo na nyuma yaho murabizi ibitero byagiye biba by'inyenzi abatutsi bagiye bicwa bazira gusa ngo kubera ko ngo inyenzi zateye bakahuka mu batutsi bakica ibyo byose murumva ko responsabilité ije iva kuri Kayibanda ikajya kumanuka ikagera ku bantu b'abakonseye bari icyo gihe abenshi muri twebwe ababyeyi bacu cyangwa se abavandimwe bacu twakwicara tukababaza tuti biriya bintu byabaye byagenze gute muri 72 nabwo turabizi neza cyangwa se kubatabizi kuko hari abantu benshi ngi rwose numvaga bari kuri ria radio ijwi rya rubanda baza bakavuga ibintu ariko ugasanga nyine histoire barayihera muri Zaire cyangwa se bakayihera ikibeho bakirengagiza ibindi byabaye muri 72 abarundi baricanye abatutsi b'i Burundi bahutse mu bahutu barabica mu Rwanda abahutu bati twatanzwe barimo kwica abahutu i Burundi reka natwe twahuke mu batutsi tubice abatutsi barapfuye abatutsi barahunze abavandimwe bacu inshuti zacu baragenda responsabilité se icyo gihe twayishyira kuri nde abantu ugiye ukareba abantu bose muri iyo periode barebereye ibyo bintu bafite responsabilité noneho twava muri 72 tukajya muri biriya byo muri 94 ibyo muri 94 murabizi ukuntu byagenze ubwo abahutu bagukaga mu batutsi bagatangira bagatemagura ibyabaye abantu barenze miliyoni abahutu n'abatutsi bapfiriye muri biriya bintu responsabilité se muri biriya bintu ninde twavuga ngo ni inosa muri biriya bintu nta responsabilité afite guhera kuri Habyarimana wari wanigendeye kugeza ku muturage wari ku murenge ari kuri bariyeri abantu bose bafite responsabilité nta wenda Simon niba ari Simeo icyo kibyo nabyo nawe yazabitubwira ku Simeo aho yari ari muri 94 ese nta bariyeri yaba yaragiyeho niba se yaragiye kuri bariyeri ariko iyo bariyeri ntigire n'umuntu yica nta hari ubwo yari yajya kuri radio ye wavuga ati iyi bariyeri nako ibi bintu bya bariyeri kuko wenda tuvuge ko ariyo responsabilité ko ariko kantu we yari ariho muri iyo zone yo muri iyo santimetero ye yari ari wenda responsabilité yagize ni ukujya kuri bariyeri iyo bariyeri niba nta n'umuntu yishe ariko hari bariyeri ku ruhande rwe ishobora kuba yarisha abantu kandi tuzi neza twese abanyarwanda bari mu Rwanda responsabilité cyangwa uruhare za bariyeri zagize mu gupfa kw'abatutsi hari ubwo Simeo yari yajya kuri radio avuga ati rwose nk'umunyarwanda hari bariyeri nagiyeho nubwo nta muntu wapfiriyeho ariko ziriya bariyeri ziri mu bintu byatumye hapfa abantu benshi mu Rwanda mu magambo makeya rero n'izindi mu magambo ni ukuvuga ngo abantu mbere yo kugira ngo ukure niba ngo ari igiti mu jisho rya mugenzi wawe kibanza urebe ingiga y'igiti iri mu jisho ryawe mbere yo kugira ngo tujye twicara dushinje abantu ibyaha bakoze tujye tureba buri munyarwanda wese wari muri kiriya gihugu afite responsabilité kuri degré yarariyo noneho hari nabo tujye tuganira akavuga ngo njyewe nago nari mari nari iburayi wari iburayi wiga ukabona imirambo mu Kagera y'abanyarwanda bitwa abatutsi waduha ka archive kakabaruwa wanditse ukandikira CNN cyangwa ukandikira guverinoma y'igihugu wari urimo wamagana ubwo bwicanyi bwari buhari n'utari mu Rwanda wari hano hanze nawe afite responsabilité ibyo rero nagira ngo rwose mbere y'uko abantu cyane cyane abaheza nguni cyangwa se abantu bakora za commentaire bireba bonyine bajye bafungura amaso bajye no ku rundi ruhande barebe ibyabaye ubanza byatuma byajya byoroshya ubukana abantu bakora bavuga amagambo kandi ntekereza ko byanadufasha hari kugira ngo twubake igihugu cyacu nagira ngo yenda ndangirize ku kintu cy'abacengezi nacyo abantu bavuzeho kuko ubanza ari nacyo kintu gituma kenshi nyine abantu bavuga ngo Kayumba mu Ruhengeri na za Gisenyi ibintu by'abacengezi ejo bundi nabivuzeho ariko ntago nabigiyemo mu mizi cyane abacengezi nk'uko bamwe bambanjirije babivuze ngiye nari mu Rwanda abacengezi nta uniforme bagiraga abacengezi babaga bambaye amakoti babaga bambaye amajinsi babaga bambaye imyenda y'abasivile noneho baratera sindimo kubaveba kubera ko nibwo bushobozi nibyo bari bafite nta imyenda nayo bari bafite ariko noneho twijya turebe nyine ku rundi ruhande none se kubarwanaga na RPF icyo gihe abo bantu bari baje bambaye civile yaba arimo guhinga umusirikare wa FPR yamucaho ako bafashe imbunda murashe mu mugongo cyangwa se ari mu nzu umusirikare yahita umuntu akaba ari mu idirishya akarasa amucengeza ari mu idirishya akarasa umusirikare ese nubwo ibyo ngibyo bitadeduhana ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri na Gisenyi responsabilité y'abacengezi iyo ni iyihe muri ibyo bintu umuntu uza akaza kurwana atambaye imyenda ya gisirikare adakoresha uburyo tuzi bwa gisirikare uwo nguwo we iyo bavuga abantu kuki abacengezi batajya bavuga responsabilité yabo icyo ni kimwe ikindi wenda kubatabizi mu Rwanda icyo gihe abacengezi batera wari perezida yari Bizimungu Pasteur vice perezida yari Kagame secrétaire d'état muri MINADEF yari Habyarimana ukamanuka wagera hariya ku Gisenyi na Ruhengeri koko Kayumba niwe wari ushinzwe operation zabo ariko ku rundi ruhande za Gitarama wari ushinzwe operation n'uwitwa Baltazar Baltazari bari ndenge inka na Habyarimana abo ngabo bari hanze yenda Bizimungu na Kagame ntabwo twabageraho kubera ko bari mu Rwanda ariko Baltazari na Habyarimana nabo bari muri icyo gisirikare ntabwo mvuga ngo bajye kubabaza uko abantu ngo abantu bapfuye uko oya ariko bashobora kugenda bakababaza abo basimeho bakoresha buriya bukana bataka abantu bakababaza kontekste iyo ntambara y'abacengezi yabayemo niba babaza nk'abantu babasha kwishyikiraho kuko abo ngabo bari hanze bazabasobanurira ubanza ubutaha niba bazajya baza bashinja abantu ngo bishe abantu za Gisenyi Ruhengeri bavuga Gisenyi Ruhengeri gusa rero ukagira ngo niho hapfuye abantu na za Gitarama abantu barapfuye ko abacengezi bageze na za Gitarama ibyo bintu rero byadufasha kubera ko Kayumba na Nundenge inka bari kuri nivimwe bari ba chef des operations birababaza rero kumva bibasira Kayumba bakibagirwa abo bandenge inka kandi nabo uko na icyo shaka kuvuga so kuvuga ngo bazaje kubashinja ngo abantu barapfuye nibo babishoya n'ukubabaza kontekste iriya ntambara yarwanywemo byagenze gute bizatuma abantu babona ibisubizo ariko ibi bintu byose tuba tuvuga tuba duta igihe kubera ko wenda birafasha kugira ngo abantu bumve ariko muri RNC twebwe filosofi yacu ni ukuvuga ngo mureke turebe the big picture tugende dukureho buriya butegetsi bwica abanyarwanda hatazongera kubaho ba Afurika hatazongera kubaho bari izindi hatazongera kubaho ba Fier Kabera noneho aho ngaho nitugera mu gihugu nk'uko abambanjirije babivuze tuzicara turebe ikibereye u Rwanda rw'ejo niba ari ugufata abo bantu bose bafite za responsabilité kuko nk'uko nabisobanuye ubanza muri miliyoni 11 yenda nka miliyoni 2 cyangwa 3 z'abana batoya nizo zitajya mu gihome ariko abandi twese dusigaye twese dufite responsabilité ubwo tuzareba niba twese twajya mu nyururu tukareka abo bana bavutse ejo bundi akaribo bazayobora igihugu cyangwa se niba twababarirana noneho tugakora igihugu twese abahutu n'abatutsi dusangiye murakoze Serge
urakoze cyane bwana Providence Rubingisa reka tujye ku muntu witwa Jean Marie muri North Carolina Jean Marie niba unyumva Jean Marie ryawe
komera Serge
komera cyane uri muri studio za Raditauka
yeah nange nagira ngo ngire icyo mvuga urabona ko ndonga ndashimira Chondo cyane ari iki kiganiro nge ntabwo nari naracyumvise ubwo nimaze kumva icyo kwitahuka nibwo nagiye kugicukumbura kugira ngo ndebe ko nakumva ibyo bavuzemo ubwo mbasha kucyumva ariko babona donke uru intambwe ishyaka rya RNC riri gutera iri kugenda isubizwa inyuma n'aba bantu bari kuzana ibiganiro nk'ibi ngibi sinzi niba hari uwo bivuze cyangwa se kubera ko ninjiye mu kiganiro ntinze ariko numva gahubwo umuntu nk'uyu twari tutari dukwiriye no kumuha igihe tumutaha igihe tumuvugaho kubera yuko birashaka kudusubiza inyuma ku ntambwe abantu bo mwari mumaze gutera naho ubundi donke icyo numvaga ahubwo cyari ingenzi cyari uko twakomeza urugendo
reba nk'ubu kuva kuwa ari kuwa gatanu cyangwa se sinibuka neza kugeza ubu niwe muntu turi kuvugaho wenyine nta kindi kintu kiri kuri radita itahuka aho kugira ngo dukomeze urugendo turi gusubira inyuma nk'uko bazina wanjye yabivuze rero ashobora kuba ari afite undi muntu uri kumukoresha kandi uwo muntu uri kumukoresha ntabwo yifuriza igihugu cyacu amahoro kandi ishyaka rya RNC niyo amahoro riri gushakira igihugu cyacu niyo twari dukwiye gukomeza guharanira nyine naho ubundi rwose yewe niba hari uwo bivuze simbizi ariko ndumva wenda uyu munsi waba ari nawo wa nyuma tuvuze kuri ibi bintu hasigaye tugakomeza and then we forge ahead aho kugira ngo tugume kuri iyi ntambwe ahantu turi tugumye tuvuga ibintu bimwe noneho bye kugira icyo bitugeza otherwise rwose chondo turacyari kumwe
turi kumwe turakumva
oh yeah so icyo nifuza rero rwose nifuzaga gushimira chondo ku butwari yagize bwo kugira ngo agire ibitekerezo ageza ku bantu niba n'uwo wavuze iki kiganiro ni Simone niba n'uyu wavuze iki kiganiro nawe ari kumva nagire uko abigenza maze aze abwira abantu ati rwose nakoze amakosa ibyo nashaka kuvuga ni ibi cyangwa se ibyo ntashaka kuvuga ni ibi kandi niba akiguma kwizima ku byo yari ari kuvuga ndumva rwose uwo muntu ibitekerezo bye ntaho bishobora kuganisha igihugu cy'u Rwanda ahubwo bizagisubiza inyuma n'inyuma y'aho cyari kigeze n'ubundi so abawayizi rwose mukomeze kandi dukomere guteza imbere igihugu cyacu dushaka amahoro y'abanyarwanda bose nk'uko turi kuyaharanira n'ubundi ngaho rero mukomeze kandi mugire umugoroba mwiza
ndagushimiye cyane bwana Jean Paul reka tunyarukire hano i Washington DC tuvugane I'm sorry reka tunyarukire hano i Washington DC tuvugane na bwana Jean Paul bwana Jean Paul ni ryawe uri muri studio za Radio Itahuka
mwiriwe rero
mwiriwe
sena shamera nkuvuga ibitandukanye n'iby'abandi bavuze kuko ndashaka mbanze mere nk'usubira inyuma gatoya iyo y'umuntu witwa Cineo abantu bishobora kumwita Simone ariko ni Simeone muri Mate mu minsi nkaza nko mu byumweru bitatu bishize yafashe umugabo witwa umusenyeri witwa Mbonyintege aramubatiza mu ikambuzi intege kugira ngo ababyumviriza ku radiyo mwarabyumvise aho yari amusabye gusengera abantu b'abapadiri n'abasenyeri biciwe i Kabgayi ubwo uwo musenyeri byaramunaniye gusenga kubasengera ubwo aca amwita imbwa kibwa canke se ikigwari aho hari ku radiyo amwita musenyeri ayoboye ekereziya ya katolika mu Rwanda hose hanyuma acana muhindura n'izina amwita Mbuzintege ya Marie Mbonyintege aca amwita Mbuzintege niba yuko ikibazo cyo cy'indero canke se ikibazo cyo kwifata aragisanganywe uriya mugabo kuvuga yuko ibyo abari karavuga ibyo abashikiriza ku bantu kumbe bishobora gusanga bitagira points abafite point ariko ukungene ya address a situation uko hantu hateye amadida nshya niho hantu hari ikibazo kuko yari afite ibyo ahaye avuga wenda abantu bari kumukurikira bakamwumva ariko ukungene yavuganye na chondo ntabwo abantu bose bagiye babisubiraho yuko bitari bimeze neza ntibyari bisobanutse aho rero nashatse kuvuga ko mvuga ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bagiye bashimira chondo nanje byo kwinda mushimira gatoya kukungene yifashe ntiyava kwijambo ngo ko yaba ari nka jewe atakubwira biriya naco ndamubisa
ariko ikibazo cyari gihari none umunsi nicigeze kibone nyishyo nta gisubizo cyabonye kiracyari kibazo kuri ya nyana uko bameze nk'abakwaruzana baramera nk'abatukana amagambo adasobanutse kugeza ku munota wa nyuma nakurikiranye ikiganiro cyose nta nyishyo ibigeze uvuga kandi wowe wavuga yuko ibyo ari byo Kayumba ashobora kuba ashobora kubananya agakora politiki uriya mugabo nawe yavuga ko Kayumba atakwiriye apriye kubunda ari naho abantu hatameze neza aja mu gihome icyo ntabwo ari cyo kuko aha muri Amerika n'ahandi hantu iyo umuntu niyo wowe uri mu ukunze uri mu gihome ukunze w'Imana ashaka kuzanira Bibiliya ukabandanya ugasoma cyane Imana uri mu gihome bisigaye ko umuntu ibyo yumva akwiriye gukora ngo abikora kugeza umwanya w'umwasa rero gukora politike niba byimvamo akayumva bishoboye umunsi wose kugeza naho bari no mu gihome ashobora kuzaba nagakora politike kuko abihabwa n'uburenganzira bwiwe nta muntu n'umwe agomba kumubwira ko ariko ikindi nacyo Chondo yavuze ntashimye ntanambabaje ni uko Chondo wavuga yuko bari abaturage bapfuye wenda byari mu ngwano ntabwo bari abaturage bari mu ngwano kuko nta cemeza na kimwe gihari yuko hari umuturage n'umwe mu bahamagarwa bakajyanwa mu masoko bagakubitwa amasasu nta muturage n'umwe yari afite ikigwanisho kugeza n'uwo munsi nta n'umwe arigera asohoka ngo avuge ibyo by'ukuri hano abaturage bari bitiswe yuko bari afite ikigwanisho ubwo rero bisigura yuko abo baturage ntabwo umuntu yaje ngaha acavuga ngo kwari ubwo kwidefanda cyangwa ngo hoba hari imirwano yari imwiraba nta mirwano y'imwiraba ko benshi bahamagarwa ngo uja mu nama bagakubitwa amasasu kandi ikindi kidasanzwe abantu mwage benshi bagarukaho nuko abantu bishwe abantu bakoze ubwicanyi mu rwego rw'abahutu benshi baramaze kubihanirwa ariko kugeza uno munsi nta muntu n'umwe mu bwoko bw'abatutsi yari yabona igihano na kimwe sigura yuko rero uriya Sinema Madidane kumbe canke se ahantu amakenga yari afite ishingiro umwanya umwe kuko barabona yuko naho biruko nta mututsi n'umwe yigeze ahanirwa ibyaha byose bakoze uhereye kuva mu 90 kugeza n'uno munsi ariko ikibabaje kuri Sinema nuko acaza gufata uyu nyamwasa kuko nyamwasa yaramaze guhunga kuko niba ari umugabo atakwiriye kuja gukurikirana bari abakiri mu gihugu kuko nyamwasa yamaze guhunga bisigura yuko abakwiriye kumukurikirana nka kuri kandi umuntu arenze afata agahunga nyamwasa ubwiyo yaramaze no kwemera ibyaha bimwe mu gifaransa bya inifota vota mace pardon bisigura yuko icyaha y'umuntu acemeye niburibura bafite 50% yo kuba yo babarirwa ate nka karorero na Kagame muno munsi yabize avuga ati ibyaha byose narihenze ubwo nica abantu muri Congo kumbe nari nagize ibibazo na Nyiramongi ubwo turashobora noneho ngira umujinya bwo nshinja muri Congo nica abantu sizwe yuko abivuza akabisigura neza akanabikora abantu bamubabarira bakamuha 50% ya tolerance nico nico tunajyamwe shukurize sinshobora kuvuga yuko uriya mugabo nta sense yari afite sense ariko kumwe ya address a situation nicyo cyabaye ikibazo hanyuma cyo nawe ndamushimira kungene yabyifashemo uko nabivuze yabarije naca mva kwija nje naca ndamureka atavuga ari amagambo yo gucuri ku muntu amucurano naca ndamubise ko Chondo yarakomeje arasigura uko we wabyumva byasaba yuko abantu bose baje kuri we sample kugira ngo kumbe bamwemere ariko aho position iwe yarayigumanye ikindi ni ingwara y'abanyarwanda none munsi nakomeje kumviriza abanyarwanda barafite ikibazo n'imiburi niba hari umuganga yogerageza akabapima arakwire kubapima abanyarwanda hari ingorane kabisa ntabwo bisobanuka yuko abantu bose bashaka kuja ngaho kwiriya jwi rya rubanda narumvirije nsanga yaramutse abantu
yarafite abantu bashika ngira ngo nka 80% y'abantu bavuze ku ijwi rya Rwanda bari bashigikira ibyo yarimo aravuga. Uyu munsi nawe numvirije kwirije ukuntu kwi radio itahuka sample se abantu bose bagenda bavuga ko bagenda bashima ibyo Tondo yavuze. Muvuga hari kibazo Habyarimana yavuga ko agiye kwica inyenzi abantu bose bakomye amashyi. Ejo bundi Kagame ari mu Bwongereza avuga ko kwatabwo yigeze aja muri Congo kwica abantu kandi bizwi neza n'abari muri sare babizi ko abantu bapfa muri Congo ku bwa Kagame babizi neza bakoma amashyi. Hari ingorane ihari ya opposition mu baturage b'abanyarwanda n'abantu bose bizi baratinya kuvuga ikintu ko kiri. Niba Tondo yari yavuze ibintu bitameze neza cyangwa se bidasobanutse hose ni abantu bose ni mucamuja ngaho 100% muvuge ngo yagize ngo yavuze neza ko Tondo nawe yari ahantu yavuze ibintu bitari bisobanutse kuko ndashavuga ko bari abaturage bo muri za Ruhengeri bishwe kuriya ndashavuga ngo hari na law nibishwa kuba iba defanda ku bugeze aho boja kwicwa nka kuriya ariko iyo ngwara abanyarwanda barakwiye kuyikuramo bakamenya bakavuga ikintu kirazira kugenda ikoma amashyi ikomera amashyi ibintu byari byose ukaraba position naho byo bakumva abantu atakumva neza ariko ukabivuga uko ubibona cyangwa se ukabivuga uko biri murakoze.
Urakoze cyane Bwana Jean Paul, ndagushimiye utanze point yawe. Gervais Tondo wari hano mu gusoza araza kugira icyo avuga. Nsigaranye abantu batarenze batatu n'amasaha twihaye yarangiye, ubwo reka turebe uko twarangiza ikiganiro, ariko hari abantu batatu bakomeje gutegereza ntabwo tubaniga ijambo. Reka dukomeze. Bwana Jean Baptiste, nimunyumva ijambo ryawe.
Ndakumva Serge, urakoze uranyumva?
Ndakumva neza kuri radio itahuka.
Urakoze cyane. Nanye nanze kuryama natanze ibyo byanjye kuri Bwana Gervais Tondo. Nubwo nabikukiye neza nagiye byumva cyane mu rugendo nimo ntaha mu modoka ngenda ariko nagiye mvukira bike bike, ariko nanjye nanze kuryama navuze ko rwose yikiye kuhane rwa Tondo ukuntu yitwaye n'ukuntu aje kwisobanura muri kiriya kiganiro yakoye ku ijwi rya Rwanda. Kuko uyu yavuze rwose ukuntu yashoboye kwisobanura nubwo abantu yabwiraga bari bameze nk'abariye intumva badashaka kumva ibyo ababwira, ariko ni ukuri yagaragaje ko ari umugabo ntabwo umuzi Tondo sindamubona, ariko ni ukuri wumva ikintu avuga, wumva ukuntu aganira, ukuntu asubiza ibibazo abantu barakaye bamutuka, ukuntu yitonda agasubiza ibyo mbajije, wumva rwose ari umuntu ahari kuko ufite ibitekerezo bikomeye. Abantu bose tugomba kurebamo ifoto ya Tondo ariko nagira ngo ngaruke ku kintu abantu babona kuvuga cyane kuri Nyamwasa. Hari ikintu tugomba kwibukiranya cyane cy'uko Nyamwasa ku maradiyo ibintu yakunze kuvuga aravuga ati igihe cyose haza bari ubutabera bunogeye abanyarwanda ndi pure yo kuba najya mu rukiko, urukiko rukamaze ibyo rushaka hama nkarusubiza. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu n'imwe dufite cyangwa se n'undi afite kuba yakondana Nyamwasa uyu munsi, igihe ubwo nyirizina avuga ati njyewe igihe cyose haza bari ubutabera bunogeye abanyarwanda bemera ndi pure yo kujya mu rukiko ngasobanura ibyo bintu. Uwo muntu urumva nta kintu na kimwe umuntu yagombye kurenzaho ngira ngo uteye umujugujugu nk'iyo basimo bamuteye. Iyo Simo avuga aravuga ngo aravugira ijwi rya rubanda, ariko mu by'ukuri urebye neza ntabwo ari ijwi rya rubanda. Ntabwo numva ko mujya kwitira radio ko ari ijwi rya Simo. Ibyo avuga ni ibintu biva mu mutwe we akabyitirira abantu. Muzakoreze sengura abandi gusesengura neza murebe ibintu avuga yivuga ibimvuye mu mutwe we akabyitirira abantu batabaho. Ibyo numva ko tugomba kwita ngo ni ijwi rya rubanda, reka tuyitike ijwi rya Simo. Ubwo rero ngaruke neza mu kanya muvandimwe urangije wavugaga avuga ko Tondo yavugaga yasobanuye ukuntu abantu bapfuye. Tondo nta namwe yavuze ko abantu bagombaga gupfa, niba narabyumvise neza, nta namwe yavuze ko yishimiye ko abantu bapfuye cyangwa se ibyo abantu bapfuyemo ko bagomba gupfa uko bapfuye. Ngira ngo ndivuga ko Tondo haratangira neza niba ntibeshye, yaravuze ati abantu banyumve neza ndabanza kunamira inzira karengane zapfire muri iriya bice bya Gisenyi na Ruhengeri, avuga ko rwose ko ibintu bitagomba kuba uko byagenze. Ibyo numva ko nta muntu agombye guhimbira Tondo ko yaba yaravuze ko ngo uko abantu bapfuye ko bagomba gupfa. Njye numva uko nabyumvise ko arumvise nabi cyangwa bimeze neza dusobanurira cyangwa tukabyumva nanone, ariko numva ko Tondo ntabwo yigeze avuga ko uko abantu bapfuye ko bagomba gupfa. Mu byo yavuze byose agiye yisigura avuga ati rwose mureke twunamire abantu bapfuye kuko ntigari ko bagomba gupfa. Kuko ndibuka kuko cyo kandi bagumye kumutuka ahumye gushimira cyano cyane ngo yizarabwira ati mureka tugire ikinyabupfura ati kubera ko ikiganiro turi uyu munsi si ibyo mbabwira byonyine gusa nanjye ari cyo nakungukira mu byo tubuganiye ayo ni amagambo y'umuntu ukabona umuntu ari we umuntu uvuga ati ibi twaganiraga uyu munsi ntagari njye ugira ngo mbabwire ibyo mvuga ariko nanjye ari cyo nifuza kuza kunguka nyuma y'ikiganiro ku byo navana kuri mwebwe nanjye bikanyubaka ariko hari umunyamubiri bamba niba mwarumvise n'ikiganiro bagiranye numvise intervention yakozwe na Minani Jean Marie muzashoboye gushaka isiteka muzayumva muranyumva Serge
neza ndakumva
hari intervention Minani Jean Marie yakoze muyumve neza ukuntu yavuze amagambo n'amagambo meza yubaka hari umubyeyi wavuze uyu munsi nawe witwa Christine Mukama avuga amagambo avuga ku bintu by'ama ankozi babiri baturuka mu mpande zombi umwe ashobora kuba ari anko wavuye ku muhutu undi akaba ari anko wavuye ku mututsi ayo ni amagambo yubaka ni amagambo yubaka mubaye kutwoye isere tubiri mugafata ibintu Minani Jean Marie yavuze mugafata ibintu Christine Mukama yavuze uyu munsi ni amagambo meza yubaka twagenda rwose yatugeza kuri ubwo nanjye nkabagira ngo none ngaho ikintu kimushima cyane ni radio itahuka Serge akunze kuvuga ngo niyo umuntu yaba nenga ibyo tuvugira ku ijwi ku radio itahuka tubishyira ko byakabaye ari nzi burya kubesha ariko urasanga ari ukuri kubona hari kize kiganiro cyose ukuntu batutse cyondo wo mwihuriro utagikase na gato uko ibintu byose byabayeho ukabishyiraho kubitutsi byabaye ni bigaragaza ko koko ibyo uvuze uvuga uti n'abatunenga n'unenga mbishyiraho ko byakabaye ajyarwanda bagahitamo iyo ni intambwe ikomeye cyane iyi radiyo imaze kugeraho andi maradiyo adafite abandi babanje gukora za montaje bakata iyo bagomba gukata bakumvisha iyo bagomba kumvisha abantu ariko si kwabigenje wabifashe byose uko byakabaye n'ibitutsi uko byakabaye n'ibyo banenze byose ubishyiraho kugira ngo abantu biyumvire ubwo rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda ubwabo barihitiramo bariyumvira barakurikira bose barumva uko ibintu bigenda barumva uko umuntu wese asubiza n'icyo avuga abanyarwanda barakurikira bakumva naho ku muvandimwe we kuvuga avuga ati numva twagombye guta igihe kuri ibyo twavuze bya Simeo twagomba kubivugaho kuko hari ubwo burya nk'ugusubira n'umusubira ku itike iyo Simeo yivugira kuri radio ye kubera kuri radio ye nta butuma avuga iyo arashobora kubigura niba yumva ikiganiro azatange rimwe umunsi areka abantu bavugaho umwanya wo kugira ngo bamusubize ikibazo agira gikomeye ni uko afungura radio ye wagira ngo umuhamagare ngo uvuge akabukwe muri studio ntatuma umuntu avuga iyo radio ya Simeo ijwi rya Simeo ni ukuri kuko rimeze kandi ikindi bavuga ngo Simeo agomba guhinduka hari ikintu mu Rwanda bitaga ikwende ikwende sinzi niba tugize twese ariko bigenga kamba ikwende Simeo ijwi rya Simeo nge numva ariko rimeze abavandimwe bavuze bati mureke dukomeze dutere imbere turebe igihuza abahutu n'abatutsi turebe igihuza abanyarwanda bose turebe dushyira hamwe naho ibyo kuvuga ngo ikindi cyantangaje muri cya kiganiro ngira ngo mfata kandi raporo yawe n'izimba amagambo iyo ijwi rya Simeo rivuga bavuga bashinze ihuriro nyarwanda akavuga amazina ane gusa ariyo Kayumba Karegeya Rudasingwa na
Zahima
na Gahima amazina ane gusa ariko abahinze ihuriro ntagara abantu bane ese andi mazina yo asimbukirwa iki kuki afata amazina ane gusa akayita ibyo ashaka byose kwita andi mazina akayasimbuka akayasimbukira iki ibyo rero nibereka ni ikibereka nyine ijwi rya Simeo icyo rivuga n'icyo rigamije naho umuvandimwe mu kanya waruvuze ati numva ijwi rya Simeo rivuga ngo riravuga ngo bose bashyigikira Simeo ngo mu kanya ariko mwumvise ijwi rya rubanda nabo bose bavuga bashima cyondo njye numva atari byo ntabwo twavuga ko amaradiyo ari impande ebyiri zinyuranye wenda kuvuge ngo ari impande zifite pasha ngo tuve kwa bamwe bapasha kuri cyondo abandi bapasha kuri Simeo hoya siko bimeze njye numva ko ukuntu kuri kwambaye ubusa n'uwafata kiriya kiganiro cyondo yakoze akagishyira mu cyongereza abantu bumva icyongereza n'igifaransa bakakigiraho jijoma bakakijija atari abanyarwanda cyangwa atari n'abatutsi abandi bantu bumva icyongereza n'igifaransa bakagitransletinga mu ndimi zindi abantu bose baha amajwi uko uriya mugabo cyondo yitwaye nk'umugabo yitwaye nk'umurida ushaka ko abanyarwanda bahura amazina yiswe byo tuyamenyere kuyiyobora ariko babigenza abyihanganire abifate uko bimeze ikindi nta muntu ufite uburenganzira bwo guhagarika Jenerali Kayumba yemwaza gukora ibyo akora kuko niba abanyarwanda tubona ibyo akora akari ibyo ese nibareke akomeze icyo akora ababishaka tumushyikire abatabishaka barore kimuva ko twagumye kubigenza bose n'ibyo magambo cyeje urakoze kumpa abakanya reka nika abandi bavuge murakoze cyane mukomeze muko byo mu mukora abanyarwanda bari yumvira kandi bafite ubushyo bwo guhitamo mukomeze mujye mugura mwiza murakoze
urakoze cyane bwana Jean Baptiste reka tunyarukire Batoruje bwana Alex nibunyumva ijambo ryawe
ndakumva Serge mukomere
komera cyane uri muri studio za Radita Huka fata ijambo
okay okay sorry yeah murakoze kuba mumpaye ijambo yewe ndashaka kuvuga ahari nko kutuntu dutatu ariko yewe ndavuga ibintu bitandukanye nibyo abantu bose bavuze kuri radio itahuka yewe ndavuga mbese ibi niba hari abo bidashimisha ubwo nta ariko ngiye ndavuga uko mbibona ndavuga icya mbere ndavuga kuri Simeo icya kabiri mvuge ku kibazo cyacu abanyarwanda hanyuma ubanze icya gatatu n'akantu gato ndaza kubaza akabazo gatoya Jeribe Chondo ya reka mbere ku cya mbere ku kibazo cya Simeo abantu bose bavuze sorry nagiye nari kigano nari nzi ko nza kugikurikira cyose ariko nagiyeho bitinze gato ariko numvise ibintu byinshi cyane donc abantu bose bagiye kuri bavuze uyu munsi bose wumvaga ko bikomye Simeo ngewe rero ikintu cyakuba kuri Simeo ntago ndi umuvugizi wiwe ariko ngewe nkunda radio ijwi rya Rwanda uti kubera iki ukunda radio ijwi rya Rwanda radio ijwi rya Rwanda I radio Simeo yashyizeho kubera ko mu Rwanda hari igice kimwe cyari cyararenganye kitari gifite abantu bakivugira agira ngo abo bantu bagire aho bavugira gusa ikintu nengara bijwi rya Rwanda nanjye nuko rimwe na rimwe nta discipline irimo havugamo amagambo y'ibitutsi nanjye ntago nyemera ariko ubundi bivuga kuri radijwi rya Rwanda njyewe ndabishyigikiye rwose ndabyemera icyo nasaba Simeo nuko ibintu by'ibitutsi biza muri da ibyo ashyizemo cyane abandi bantu batukana yajya abima urubuga kuri radio ijwi rya Rwanda noneho tugarutse gato kuri kiriya kiganiro ubwo ndacyakivuga kuri Simeo kiriya kiganiro bwana Jeje Chondo yatanze naracyumvise ngisubiramo inshuro nyinshi na mbere yuko kiriya kiganiro cyo kwa gatandatu kiba Simeo yagisubijeho harimo amagambo menshi rwose Jeje Chondo yavuze sinzi uretse ko nanone ntabwo nza kubisoma ko nabyo barabibabaje rero ngiye arabivuga hariyo amagambo wumvaga ko kabisa ababaje uruhande rumwe nko kuvuga ngo uyu hari umusirikare indege ntabwo ubihaye kujya kwiyumvishamo abaturage umunyenga uretse ko ntabwo sinshaka kubisubiramo cyane kuko yabivuzeho naragikurikiye nacyo cy'ubushize nta kuntu rero abantu batari kumubaza ibibazo ariko abantu bamututse nanjye ntabwo mbashyigikiye ibintu byo gutukana tugomba kumenya kuvuga tudatukana ariko kuvuga umuntu igitekerezo atanga ngiye mbona nta kibazo kiba kirimo ubwo nari ndimo kuvuga kuri Simeo noneho ikindi kibazo kandi kantu kwa kandi nshaka kuvugaho ndavuga vuba kubera ko igihe cyagiye ni ikibazo abanyarwanda dufite uyu mugabo wamaze kuvuga mu kanya numva avuga nk'aho ari umurundi ibintu yavuze rwose nayo yabitekerezaga nibyo kuko abanyarwanda dufite ikibazo yuko iyo ukurikiye umuntu rimwe na rimwe ntago ureba se niba hari ikintu kibi cyaba kirimo gukivuga ko abantu bazaga kuri radio ya Simeo bose kuri radio ijwi rya Rwanda yimini nta wumva kenshi yebo bavuga ibyo nawe avuga babishyigikiye ariko hari umunsi umwe yigeze kuzaho umuntu igihe nari ndimo kucyumva ku cyo kiganiro umuntu wavuga ngo Perezida Kagame ngo nta muntu yishe ngo ni umuntu mwiza Simeo rwose yabuhaye ijambo abantu baramwataka hanyuma yakundaga kuzaho ntiyongera uwo muntu ariko sinkunda kwiyumva cyane ariko iyo nyumvise ntabwo nongeye kumwumva noneho nanone ikindi Simeo yavuze Simeo kandi yakomeje abisobanura yavuze ati yewe ntabwo njya mvuga kuri Kayumba Nyamwasa ati mvuga kuri Kayumba Nyamwasa cyane n'abandi bantu iyo hari umuntu ubinyandikiye yewe kuri radio ijwi rya Rwanda ambwira ngo ndeke Kayumba Nyamwasa cyangwa se n'abandi bamuvugira ariko igihe mbona nta bamuvugira nyine ubwo Simeo afite uko atwikiriza simuvugira nawe azisobanurira ahubwo Serije ndagusaba niba wabishobora uzamutumeho Simeo kuri radio itahuka azaze noneho abantu bamubaza ibibazo niba byashoboka noneho guca nani mu kuvuga cy'abanyarwanda nyine nuko abantu bose bavuze uyu munsi bose umvaga yuko bikomye Simeon abana nabo bavuga kuri radio ijwi rya rubanda nyine iyo hari ikiganiro cyaje nawe nacyo uteye indirimbo abandi bakayikiriza kimwe ukumva mbese ufite ikibazo nkatwe yenda ushobora kuvuti ushobora kumva se ibi najya mu bintu bya politiki ariko wa mugani ugasanga umuntu avuze aho ajya nahareka ubwo nyine ni ikibazo nyarwanda dufite ariko nabwo njyewe ndabyumva rimwe na rimwe no usanga haragiye habaho abanyarwanda kuva kera bavuze ubutabera kuko buri gihe uruhande rutegeka rurengera uruhande rumwe urundi rutegeka rukarengera urundi ruhande noneho hakaba abantu buri gihe bahora bibagirana ibyo rero nabyo nyine usanga ari ikibazo dufite mu banyarwanda ariyo mpamvu nyine umuntu wese yakugiye inyuma avuga ati ngende inyuma yawe Serge I don't care about other people yeah noneho kane kwizima mu majambo mu magambo noneho akandi akabazo kanyuma nakunze kubaza Bwana Gervais Chondo uhurikije kiriya kiganiro yumvise kuri radio ijwi rya rubanda cyo kuwa gatandatu ukuntu abantu bamubajije akaba yumva n'ibyo abantu bavuze uyu munsi arumva amasomo yakuyemo cyangwa se inama yatugira nkatwe ari iyi ndumva ntabwo ushaka kuvuga ibintu byinshi ndumva ari utwo nashaka kuvuga
Bwana Alex icyo kibazo usozejeho ariko Gervais Chondo yagisubije kuko naganiriye nawe nk'iminota 33 ya mbere icyo kibazo cyabajijwe yagisubije waje mu kiganiro rutinze ariko link ya radio irahari uze kongera cyumve neza tugiye mu gusoza kuko hasigaye umuntu umwe nkuko nabivuze njyewe nta muntu ushaka kurengana ijambo ibitekerezo n'ibyanyu abanyarwanda n'abanyarwandakazi murabivuga uko mubishaka rubanda bakihitiramo kuko nta n'umwe navuga ko ibyo avuga aribyo bimbereye ahubwo abanyarwanda tuteze amatwi nibo bihitiramo ariko ikibazo rubajije cyabajijwe ushaka kuza kucyumva link nirangira mu kanya usubiremo mu kiganiro cyatangiye kuri internet uraza kucyumva ndagushimiye cyane Bwana Alexis
okay urakoze
cyane undi muntu tugiye gusoreza kuri uyu mugoroba kuko abantu bavuze ni benshi cyane umuntu witwa Mugabo ni bunyumva ijambo ryawe
murakoze
nashaka
kubabaza ikibazo kimwe niba muri iki kiganiro mwarigeze mugerageza guhamagara Kayumba Nyamwasa kuko ikiganiro akenshi cyamwibanzeho hanyuma nanone nagira ngo musobanure neza abanyarwanda kuko akenshi na kenshi bavuga ko Kayumba yahunze ubutegetsi bubi ariko nge iyo nsubije amaso inyuma nkareba nsanga ashobora kuba yarahunze ku mpamvu ze bwite ije bintu none Chondo akomeza gusobanura avuga ko yaba yakunze ubutegetsi bubi Kayumba sinzi niba mwatumira Kayumba akabyivugira ubwe cyangwa se mukamufite ikiganiro yigeze gucishaho bwa mbere yigeze kubivugaho ntabwo nge simbona ko yahunze ubutegetsi bubi ahubwo ni impamvu ze bwite sinzi niba hari icyo mwabwira abanyarwanda babumva
Bwana Mugabo niba ari cyo kibazo cyo nyoro ufite reka ngire icyo nkubwira kandi kuri radio tako twakoze ibiganiro birenga 9 na General Kayumba Nyamwasa nje nduva ku giti cyanjye ubwanye mfite hafi ibiganiro bya kuri 5 bwana Tugeno Gasingwa afite ibiganiro bibiri bwana Jean Paul afite ikiganiro bwana Claude Benari Kayitara afite ikiganiro ibyo bibazo ubaza bihora bigaruka ikibazo cya Jean Nyamwasa cyo guhunga ubutegetsi bw'i Kigali tugikomozaho cyangwa tukivugaho niyo nta kivuga nge ku giti cyanjye ariko abantu babaza icyo kibazo buri gihe hari ibiganiro birenga 9 icyo nakubwira nti jya kuri Block Talk Radio/Raditahuka usetching ibiganiro bya Jean Nyamwasa uzafata umwanya uhagije wumve ibiganiro bigera ku 9 icyo kibazo Nyamwasa yagihereyeho Raditahuka igifungura nabikomoje inshuro nyinshi cyane abantu bakanyandikira tuzatoreza Nyamwasa nta na rimwe mu biganiro byanjye cyangwa abagenzi banjye tujye tugera tuzavuza icyo kibazo Nyamwasa yahunze iki Nyamwasa yatanze point ze zatumye ava mu gihugu cy'u Rwanda Nyamwasa yagaragaje position ye muri make nkomeje kubivuga gutyo wakira ko wenda ngira ngo nkumvishe ariko bizagufata umwanya dufite links kuri Raditahuka Block Talk Radio fata umwanya ukurikira ibiganiro niba ngombwa unyandikire muri email ndaza kubona ibyo biganiro bya Nyamwasa birenga 9 ubitega amatwi noneho nutanyurwa uzansabe kumugushakira nanamuguza nayo mukaganira sinzi niba ngusubije
ikindi nagira ngo ngarukeho nuko akenshi Chondo niwe wagerageje gusubiza mu mwanya wa Nyamwasa ese mugize mugerageza kwegera Nyamwasa kugira ngo yisubirize ibibazo Chondo yashatse yagiye asobanura kuko akenshi ntabwo yashoboye kumvisha neza abantu ibibazo bamubazaga ese nigeze mubaza nyamwasa kugira ngo yisubirize ibyo bibazo
bwana mugabo ntabwo numva ikibazo cyawe neza urabaduka mu kiganiro cya Veto ndagiyemo kuri radio y'u Rwanda
ibibazo bamubajije yarisubije mu mwanya yasubije nyamwasa njye ntabwo nabonaga nta harimo kugira ishyaka RNC ahagarariye ahubwo nabonaga asa nkaho harimo gusubiriza nyamwasa ese mugize mugerageza gushaka nyamwasa kugira ngo yisubirize ibibazo ku giti cye
icyo kibazo baza kuragaragaza ko ikiganiro Gervais Condo yagize cyane ikiganiro kuri Gervais Condo ntabwo cyari ikiganiro cya nyamwasa ibyo Gervais Condo yabazwaga yabibazwaga ku kiganiro yakoze nyirubwite kuri radiyo itahuka niba warakurikiye amakuru ya radiyo itahuka ikiganiro cyarabazaga kiti ese General Kayumba Nyamwasa ashobora kuba umunyapolitiki atumirwa ku ijwi rya rubanda yasubizaga mu bibazo bitewe n'ikiganiro yakoze munyihanganire gatoya umuntu waganiraga avuye ku murongo telefone ubwo turakomeza ariko cyo nzi ko n'amasaha yarenze ariko mugabo nakubwira nti ibiganiro byacu biri ku mbuga za interinete uzajye kubishakisha niba ufite impungenge ku byo nyamwasa yahunze wabisanga mu biganiro twagiranye bwana Gervais Condo wakurikiye ibitekerezo by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi sinzi umubare w'abantu niba ari 20 cyangwa barenga bagiye bafite ijambo mu gusoza kuri uyu mugoroba sinzi niba hari amasomo make ukuyemo sinzi niba ari igitekerezo ushaka kutwungura wumvise ibitekerezo by'abanyarwanda nabuze uburyo mpagarika abanyarwanda ariko nabaretse kugira ngo bikire bizane bagire icyo bakubwira nk'uko twavuze tuti uyu munsi n'ibitekerezo urageneza kugira icyo ubwira ijambo ryo Gervais Condo
ya Serge urakoze cyane nibyo koko amasaha arakuze n'abantu bafashe ijambo bari benshi ndibuka ko byahereye kuri Noble nwe ntari nagashubije haza Marie haza Beatrice haza Christine haza Mugisha haza Theophile haza Gasake n'undi muntu wane ntafashe izina haza Felician uriya mudamu wo muri Maine haza Teresa Rubingisa Jean Marie Jean Paul Jean Baptiste Alexis na mugabo urangije umaze gufata ijambo mu benshi muri bo bafashe ijambo bose bashimye ukuntu kiriya kiganiro cyagenze yuko bose bavuga uko nabyifashemo nanjye nkaba mbibashimiye cyane ntabwo rero ndi bukore komantere zindi uretse ku kibazo ngira ngo ni Jean Paul kandi nawe yamaze kubivuga Jean Baptiste aramusubiza yabimusubije neza rwose hanyuma ku byerekeye Alexis nawe wenda niwe nakora ku komantere mugabo we warumaze kumusubiza neza ikiganiro bagishyize bakintumiyemo kubera nyine icyo nari natanze kuri radiyo itahuka nabwo nsubiza ibibazo abantu bari bambajije nababwiye ko icya mbere cyari ikibazo cyerekeye impunzi aho ikibazo cy'impunzi kigeze icya kabiri cyari cyerekeye iriya nguzanyo y'ama dorari miliyoni 400 y'u Rwanda rwari rwafashe hanyuma icya gatatu cyari ikibazo navugaga maze iminsi nongera guhura nacyo uko ngiye hirya no hino bakakimbaza nari mvuye mu ngendo zigeze kuri eshatu bose aho hantu hose bambaza icyo kibazo nabwo intereka noneho aho kugira ngo bizakomereza aho ngaho bajye babe bakimbaza bize muri iki kiganiro abantu bazumva babone pozisiyo yanjye n'abashaka kumva bumva ubwo rero natumiye muri kiriya kiganiro cyo kuri radiyo Ijwi rya Rwanda ari ukubereke nk'icyo nari nafishe kuri radiyo itahuka nacyo bafashemo igipande kimwe ibindi wenda byo basanze babyumva noneho bazana icyo ngicyo ubwo kuvuga rero ngo Kayumba yari kuzamo aje gukora iki niwe bavuzemo ndetse banifuza ko nawe yazajya kuri radiyo itahuka ajya bajya kubisobanura yagiye kuri ajya kuri radiyo itahuka bamaze kubivuga inshuro zimaze kugera ku icyenda kandi ntabwo agenda yihishe baba babiranze bavuze ko azavuga umunsi uyu n'uyu abo bantu ntibaboneke ngo baze kubaza nimuze kuvuga ko n'ubu ngubu batari babizi ndavuga ko uyu munsi iki kiganiro kitari kizwi ngo ngira ngo ni uriya Jean Paul wabyibajije biza kuzamo na ntuza na Alexis nabo bagiye ko uyu munsi batari bozi ko tuza kuvuga kuri ibi bintu bari babizi ariko wa mugani abantu bagahitamo kujya aho bashaka yego harimo namasaha yabaye atandukanye ntababarenganya me ntabwo bavuga ko batari babizi cyo nicyo ni ikintu nagomba kuvuga ikintu nanone barimo kuvuga nuko buri muntu ahitamo radio ye ndagahitamiye Alex avuze radio ijwi rya Rwanda sinzi umore yigeze nyumva nyivugiraho uko ngira ngo natanze ibiganiro byinshi byinshi hafi bijya kungana hari nibyo mvugira kuri radio itahuka wenda cyane cyane mbere ntari najya ngira ngira ikiganiro cyo kuwa kabiri naho nangiye radio nagiye nyivugiraho ntabwo nigeze ngira ibintu controversé ibintu ntumvikanaho n'uwo mugabo we ku ijwi rya Rwanda kugeza ejo bundi tuvuze izina rya Nyamwasa we yaravuze ngo ntabwo ajya avuga izina rya Nyamwasa keretse y'abantu bamuvuze niho nanjye navuga ibintu banza iyo yumvise izina rya Nyamwasa izi kuzimu zirabika hari ibintu bimwibutsa ahari bonye mwebwe niba mwibukane ejo bundi mu kwezi kwa njyano kwa kabiri mwabonye ahantu yahereye ifoto yamuteye kwibaza agafoto kamuteye kwibaza byinshi nta wari wavuze ni ukubona iyo foto yayibona hariho n'uwo muntu ibibazo bye bikazamuka aho ngaho icyo rero nacyo ni ngombwa kugira ngo tubyumve ikindi bavuze yuko naba naravuze nakuye ngo navuze nabi ntari yabagaruye za kajugujugu ikiganiro ngira kimara isaha ntabwo aricyo cyonyine hari ibindi biganiro byinshi bijyana na biriya nari amarorerwa yabaye mu Rwanda byinshi hari ibiganiro byo bica kuri radiyo itahuka hari bica ku ijwi rya Rwanda hari ibyagiye bijya mu manama ngenda njyamo hirya no hino nagera kuri Voix d'Amérique nkabivuga nagera kuri BBC birahari pozisiyo zanjye ntabwo wavuga ngo ntabwo wazizi icyo ntekereza kuri biriya bintu byabaye mu Rwanda icyo navugaga ni uko tuvuga ngo twibande kuri biriya bintu by'ibyaha by'abantu baguye mu ruhengeri no ku gisenyi navuga nti iki kibazo cy'u Rwanda ni ikibazo kinini no mu kanya maharu haruwa nabivuze ati tugomba kugira ifoto nini nuko tugomba kubishyira muri context ntabwo nari maze iminsi itatu ndavuga ibyumweru bibiri mvuze kuri icyo kintu ntavuga yuko ibintu byabaye ejo bundi muri 1994 tugomba gusubira inyuma ntihabereho duhagarara honyine tugomba kujya gushaka imizi hari n'ikiganiro natanze mvuga imizi n'imiganda n'ibyuririzi bya jenoside icyo kiganiro numvaga narabisobanuye ku buryo buhagije nerekana ibibazo byatewe na za repubulika zombi ibibazo byatewe n'igihe cy'ubwami byose ibibazo byatewe n'ubukoloni byose biza biganisha muri bitwabonye ejo muri 1994 ntavuga rero nti aho kugira ngo tube tureba biriya byonyine icyo gipande gitoya tugomba kujya mu mizi imizi nizo ntambara imizi yabyo niyo tugomba kujya kurimbura ni ubutegetsi bubi kuko muri revolisiyo ya 1959 yaje ivuga ubutegetsi bubi muri 1973 haba kudeta haje havuga ibibazo by'ubutegetsi bubi ejo bundi inkotanyi nibyo zagiye zitwaza niba rero gute ndashaka kuvura ikibazo ntabwo bavuga ngo ndajya gucumba hanze none ntanga ahubwo niba ushaka kugica burundu genda ujye mu mizi mwemere muvuge ibyo bintu ngo ku mateka atandukanye n'amabanda jovide atagoramye noneho nimumara kubiva imuzingo mumaze kuvuga amatete tumaze kubona igitera ibibazo nimureke noneho dushake imiti dushake umuti aho kuvuga ngo wabonye indwara urajya kuyivura utari wabona ikiyitera ntacyo ubuvuye niho rero bamwe bagira ngo ndimo ndabuza abantu kugira ngo bajye guhanwa no ndavuga ikibazo cy'abanyarwanda ni kinini ntabwo ari bariya bonyine bo nyine baguye mu ntuza muri hari mu rugendo na gisenyi ni ibibazo by'abantu baguye mu nzira hose inkotanyi zirimo zigenda zava ni ibibazo by'abandi bapfuye hagati muri jenoside byose bituruka kuki ku mateka ntabwo ari kuri ubwo butegetsi abantu rero bagasamira ahantu hamwe bagafatira hagati aho kugira ngo bumve ikibazo cyose ko cyakabaye ukavuga ngo bamwe babapfobije muri kiriya kiganiro hari ubisobanuye neza navuga ngo intonomiya bavandimwe baguye mu ruhengeri batabonye kujya gupfa asobanura ibyaha byose byakozwe muri kiriya gihugu bitakurikiranywe iyo ugiye kureba abantu bazize politiside bazize ibitekerezo byabo bya politiside ntabwo bazize inkotanyi iyo urebye by'abantu bazize jenoside ntabwo wavuga ngo ni inkotanyi noneho akaza rero n'abishwe n'inkotanyi nabyo rimwe na rimwe wajya gukurikirana ugasanga ari jenoside ukagira ibyo byaha twavuga bya crime de guerre tukagira bya crime de contre n'abisobanuye ibyo bintu byose ariko nkavuga intego iyo umuntu afite kudashaka kubyumva ntabwo yabyumva iyo adafite ubwo bushake ntabwo wabona uko bigenda nabivuzemo inshuro nyinshi muri icyo kiganiro niba wacyumvise ntababwire nti mwange intambara dukora ibintu byose bituma hataba intambara twirinde kuko iyo yijemo aba ibindi byose bikurikiraho habamo gusabura habamo kwica abo wibye habamo ibintu byose bishobora kuba byabaho uwo mwangana ukagenda ukamurunda ukavuga uti namwe mugende mumunyize ibyo rero nibyo uvuga uti twe gufata ntuza igipande kimwe kikibye cyariya muri rwabaye mu Rwanda tugire picture nini cyane twazabigeraho dute rero ntitubasha kujya kugirika buriya butegetsi kuko bwagaragaje ko butabasha kubihindura ubwabwo burashaka ubundi butegetsi buzaza kubihindura noneho bamwe bakavuga ati mureke tubanze duhane abantu bajya kujya gushaka ubutegetsi ubwo ni vuba yawe uba umaze gufata guca mu mihanda yo muri karitsiye kandi hari highway naho tutumvikanye naho kuvuga yuko rwose igihe ntababajwe na kiriya kibazo ngira ngo Serge dutangira ikiganiro yabivuze nzi ko nagiye mbivuga muri ntuza mu biganiro bibanza kandi na hariya nsubiza ko ndamutse ngewe nirengagiza ibyo bintu na za diplome mfite nazitwika kuko ibyo nabanje kujyamo ni ibyo byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibikorwa by'ubutabazi ni nabyo bahera bavuga iyo ngiye kwirukana nyuma y'impunzi ntabwo mba nibagiwe n'ibyo ngibyo ni nabyo nageragezaga gusesengura ngo mbabwire ko intambara ari mbi haza kwerekana n'abo bantu ba strategie navuga ko ari ba strategie babivuga gutya bakavuga ngo ugiye nahisemo ibitekerezo byabo ngo nabonye aribo bahanga ngo nibo bagize bakujya banshyire mu kanwa amagambo ntavuze iyo rero umuntu adashaka kubyumva cyangwa se wenda n'uwakuri icyo kiganiro agakurikira igipande kimwe ntiyumva ibisobanuro bihari ntabwo yagira iryo shusho rinini ry'ikiganiro cyose n'icy'umuntu yatekerezaga naho ubundi icyo hari umugabo yagiye namaze kuvuga isomo abasomo nayavuze burije icyo navanamo cy'ingenzi ni uko nsangamo ko ibibazo biracyahari bikeneye kuganirwaho abantu baracyafite umubabaro baracyafite umujinya wa wundi ndetse bashobora kuvuga ko n'umurandura w'inzuzi hari abakoresheje amagambo manini nabo niko babyumvaga bavuga ati bishobora kuzagira ngo bikaba nka za radiyo za RTL ni ibintu byose tugomba kujya kwitondera ikindi hari abavuze bati iki kiganiro gikwiye guhagararira ahangaha nanjye ndatekereza ko kivuzweho icyumweru kinini harimo abavuga bati ibyiza ni ukubikomeza mbasezeranyije ko uyu munsi njyewe ndaba mbihagaritse ikiganiro nuzongera kugira nsimeho nta nkundi tuzakivugana nta bitari kuri radiyo bitari guca kuri radiyo ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo ufunge umuryango nawe ntabwo ngira nte ndavuga inti ibyo kugira ngo duterane amagambo kuri radiyo no kujya kwisobanura ndabihagaritse kugeza igihe nzabasha kuvugana na Simeo wenda nta wundi uhagaze tukazabona iyo twerekeza kuko ndatekereza ko umuntu aracyafite chance aracyafite uburyo bwo kuba yavuga ati ibi bintu ntibihinduke nk'uko abantu benshi bagenda babyifuza niba tudahinduye imyumvire ntawe turimo kujya maze rero nkaba mbashimiye kuba mwagize uko kwihangana cyane cyane abashyigikiye icyo gitekerezo cyangwa se ubwo buryo tubona ibintu
kuganira kwihangana kana kubahana ibyo bintu tubikomeze mu ndangagaciro zacu ahasigaye Serge wakoze cyane
Radita huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika Banyarwanda Banyarwanda kazi nkabambashimiye ariko ndajya mbabwire ko Bwana Simeo yari yatumiwe mu kiganiro kugira ngo aze gutega amatwi ibitekerezo biruvugira mu kiganiro ntacyo tumuhishe atega amatwi iby'Abanyarwanda bari buvuge ariko ubutumire bwacu ntabwo yabwemeye kandi nzi ko yabubonye abumva rero bavuga bati no gufana ama radio nge siko mbibona ahubwo ni ibitekerezo by'Abanyarwanda twagira ngo Abanyarwanda bamugaragarize uko bitekereza kuko benshi batwandikiye bavuga bati dufite byinshi tuvugaho nta gitekerezo kimwe nashubije inyuma wahamagaye yawe ijambo abanditse ubutumwa bwabo nasanze busa n'ubwo abavugaga bavugaga abangira ngo rero mbasezere kuri mukora wambabwira nti mugira ijoro ryiza abandi mugira umunsi mwiza isije kuri iki kiganiro ikaba ihagarikiye ahangaha tukaba tuyishyinguye rwose sinzojya kuyivugaho abashaka kuyivugaho mujye mu biganiro byacu ku rubuga rwa internet mwanyura kuri Facebook kuri Runyarwanda cyangwa mugaca kuri raditahuka.org cyangwa kuri Block Talk Radio mwaho mwasanga ibiganiro byacu kuva raditahuka yatangira abanshimira mwese mwataza ibitekerezo ariko nkaba nsanga ko urugamba rucyari rurerure abanyarwanda bose babukereye munsi kugira ngo batange ibitekerezo byabo abenshi barababaye abandi barabyumvise umva batapanwa ijambo nkaba mvuga nti rero mureke duhaguruke tutsinde urugamba rwo kwibohoza umwanzi wacu n'umwe ni leta ya Kigali na Perezida Paul Kagame ntabwo ari opozisiyo nyarwanda nkaba mbifuriza rero amahoro ndetse n'imigisha bituruka ku Mana murara haryana ndashyiraho ibiganiro byabaye abashaka kubikurikira bikurikiye muri joro ariko nkaba mbifuriza ijoro ryiza ya Serge Ndayizeye Washington DC n'ikiganiro kirekire cyane cyamaze hafi amasaha agera kuri atandatu nkaba nifuza ko rero mu gice cya mbere kirangiye kano kanya wenda hari icyo wadufashaho hari amasomo wakuyemo hari icyo wumva watwumvana nk'abanyarwanda ugerageze udufashe kugira ngo abanyarwanda bateze amatwi raditahuka basobanukirwe bitewe n'imyumvire yawe cyangwa n'uburyo waba warongeye kino kiganiro
murakoze cyane mu by'ukuri ikiganiro cy'ejo naracyumvise usibye ko nacyumvise kigeze hagati ariko mu by'ukuri naragikurikize kugeza igihe kirangiye nagerageje no guhamagara ngira n'amahirwe bampawe ijambo ngira icyo mvugana na Simeo gusa ikitarantangaje nuko Simeo imvugo ye ari isanzwe niko bisanzwe kuri Simeo nkaba ari nawo umwanya nari mboneho akanya wenda kugira ngo niba bishoboka kuri radio itahuka mu mpakanya gahagije wenda kugira icyo nabivugaho kuko ejo nagerageje gutanga ibibazo cyangwa se ibisobanuro sima wa mpakanya gatoya nsaba kugomeza kugira icyo nabivugaho ariko ambwira ko umwanya udahagije ndetse biba ngombwa yuko wankura kuri linye nakomeje kumuhamagara rero nanjye kugira ngo nkomeze ntange ibitekerezo kuri radio yitwa Ijwi rya Rubanda numva wenda yanagombye kuri ya Rubanda kurusha kwitwa ko ari ya Simeo hanyuma igihe kiragira rwose anyima ijambo ambwira ko bidashoboka atampaye ijambo cyane cyane ko numvaga ibyo avuga ntabishyigikiye ngira ngo wenda yagomba guha ijambo abantu yifuza ko bamubwira ibyo ashaka
ntari kuri radio itahuka twe ntago tuzi ijambo njye nkuko nkunabivuze kuva natajya gukora bino biganiro kuri radio itahuka naravuze nti niyo wansesereza ukanenga ariko nza kurika utanga ibitekerezo byawe abanyarwanda nibo bazahitamo uvugisha ukuri none mu butumwa wumva wari kutugezaho cyangwa washaka kugeza ku banyarwanda ejo ntubone ubushobozi bwo kubuvuga ni nk'ubuhe
murakoze cyane munyamakuru ikintu cyambabaje cyane ariko kitambabaje ejo ni ibintu uriya munyamakuru Simeo ahoza kuri iriya radio ye iyabonye akanya ko kuvuga Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri ntekereza ko iriya radio ishobora kuba yarashyiriweho cyangwa se ari misiyo yabayeho kugira ngo isenye Kayumba Nyamwasa kuko mbere yuko aba nk'umunyamakuru ndetse n'ejo nabaye nk'ubimubwiraho ubona ko iriya radio yayishyiriyeho kugira ngo abashe guca urubanza yewe ntekereza ko ni nka parike ni urukiko yashyizeho kugira ngo ajye aca urubanza mu by'ukuri sinzi rero niba umuntu yabyemera cyangwa se yakwemera ko ari amategeko yakozwe akemezwa ko iriya radio igomba kwitwa Ijwi rya Rubanda rero mu ncamake wenda sinsobanura ikiriya radio icyo ari cyo ariko ndagerageza gusa n'uvuga ikintu ejo mu by'ukuri yabaye nk'uwataka umugabo bita Chondo Njewe ikintu nabonye strategy Simeo afite, nabonye ko mu byukuri cyane cyane afite umugambi usa naho ari ugusenya RNC nyuma yo kiganiro mu byukuri. Ndaza kukubwira wenda icyo nifuje kuvuga akakinyima, kuko ugiye kureba nk'amagambo yakoresheje cyane cyane ajya kurangiza cyangwa se no hagati, yagiye yageje gusa n'uwita Chondo yuko ari kanyarengwe mu byukuri. Akagerageza kumvikanisha yuko kuba amubona nka kanyarengwe amugereranya muri RNC, amugereranya yuko ari muri ari kanyarengwe muri FPL wahozeho, nyuma bikaza kumugendekera ukuntu. Nekereza yuko noneho mu byukuri nanashima cyane umugabo Chondo, kuko yagerageje gutanga ibisobanuro neza ndetse abivuga mu kinyabupfura cyiza, naho bagiye bamusesereza hari amagambo bamubwiye ndetse asa n'ushatse kubasaba ngo bagerageze gutanga ikinyabupfura. Naramukunze cyane uriya musaza, nubwo ntamuzi muzamumbwire kuko mu byukuri igihe namushimye ku giti cyanjye. Rero nibaza ari urukundo yabakunda uriya mugabo Chondo, cyangwa se niba amukangurira kwitandukanya na RNC, kuko iyo wumva uburyo yamwumvishaga ndetse amwumvisha akayumba ko ari mubi, ndetse no kugerageza kumwereka yuko umurongo arimo atari mwiza, byarantangaje. Nibazaga se arakangurira uriya mugabo cyangwa se uriya musaza, sinzi imyaka afite, ariko uko numva uko nagiye mbona kuri radio yanyu ndabona ari umuntu usa naho akuze, niba mukangurira kuzaza kumufasha kuri iriya radio, cyangwa mukangurira kuva muri RNC, niba mukangurira kujya muri FPL, cyangwa se niba ari w'ishyaka yumva ry'abantu bameze nk'abakanyarengwe, nibaza abo yashatse kuvuga wenda ari nk'abahutu, ishyaka ry'abahutu, sinzi ikintu yashatse kusa naho amuyoboramo mu by'ukuri, yewe nicyo ntashatse kumenya. Ariko icyo numva cy'ingenzi nuko asa n'ushaka kumubwira ati va muri RNC, muri RNC harimo abatutsi. Nge niko numvise mu kugiti cyanjye, niba azanabyumva azabyumve gutyo, kuko ni nacyo nashatse kumubwira ku munota wa nyuma n'ubwo yanyijambo. Ikindi kintu uriya munyamakuru nabonye asa n'uwibanda cyane kuri Kayumba, ntekereza ko Kayumba atari ikibazo cyane kibangamiye abanyarwanda bari mu mahanga ndetse n'abanyarwanda bafite ibibazo mu Rwanda, kuko iyo afite ikibazo cyane yagize ikibazo cyane ku bantu bo muri RNC, avuga Kayumba wajya kumva ashyizemo na Rudasingwa, ariko cyane ubona ko ababajwe na Kayumba, ndetse ari n'ijambo n'imvugo si n'ubwa mbere mbimusabye, kuko hari n'ikindi gihe nayo umusabye si n'ubwa kabiri, akunda gukoresha ijambo ngo kubundama, ngo Kayumba akwiriye kubundama. Sinzi niba ari rangaje professionnelle umuntu yavuga ko ari umuntu mu by'ukuri w'umunyamakuru ukoresha ijambo rifatika ryumvikana y'ikinyabupfura ndetse n'umuco wacu wa Kinyarwanda, kuko ntekereza ko na Simeo nawe ashobora kuba ari umuntu w'umusaza ufite imyaka y'abantu bagombye kuba bafite n'ikinyabupfura. Kubwira rero umuntu mukuru cyangwa se niba atari mukuru ngo abundame kuri radio yumva na benshi, nabwo ntekereza ko ari ikinyabupfura gikeya. Ikindi kintu numvaga nagomba gusaba Simeo, nagira ngo mubaze ese ko Simeo avuga ko Kayumba ari generali akaba n'umugaba w'ingabo, nagerageje gusobanura ibyo nasobanuye wenda si ngombwa ngo ndibisubiremo kuri radio itahuka, ariko generali Kayumba yari umugaba w'ingabo? Ariko hari ikintu kimwe jyewe nshaka kubaza Simeo, wenda binyuze kuri radio itahuka azambabara akinsubize, ese mu ngabo z'u Rwanda yibuka yuko harimo na generali Bemu Habyarimana wabaye ministre w'ingabo, uyu munsi nawe akaba ari impunzi wahungiye mu mahanga, ko ntarumva mwita ngo ni inkora maraso, akwiriye noneho no kudakora politiki? Ntekereza ko yaramuhaye ijambo, kuki atamuhaye ijambo amwita inkora maraso? Rero ntekereza agomba kuba Simeo ambabarire, hari ibintu mu mahanga abantu dukunze kwita abanyamahanga ko ari abarasiste cyane cyane abantu babera bamwe na bamwe, ariko handi biranahanirwa mu mategeko. Ntekereza ko Simeo ashobora kuba afite ikintu cyo kuba ashobora kuba yanga ubwo kututsi, kuko iyo agiye kuvuga Kayumba ubona ko hari ikintu ashingiyeho, ndetse iyo agiye kuvuga abantu bane agerageza kumvikanisha ko RNC ishobora kuba yarakozwe n'abantu bane, ariko akanayibagiza yuko RNC iri ku isi yose. Icyo kintu kikaba nakibazaho, ndetse nkanibaza se niba ari impuhwe afitiye Chondo yaba zifite mu by'ukuri kuri Chondo gusa, cyangwa hari ikintu ashaka gukreya. Rero nkibaza se uyu mugabo Simeo mu by'ukuri objectif
yafiye ni igihe cyane kuri Kayumba. Ese Kayumba na wundama nkuko abyifuza azagera ku byo yifuza byatumye ashinga iri ya radio? Ese nibiri ya radio yarayishinze kugira ngo abanyarwanda babashe kwidagadura bavuga ibyo batekereza? Niwe wari ukwiriye kujija cyangwa rubanda nkuko iri ya radio yitiriye rubanda, niwe bari bakwiriye gufata ijambo bakavuga ibyo batekereza? Ntabwo rero navuga wenda ngo ngire ikintu nagerageza wenda kuvuga cyane, ariko mu byukuri navuga yuko uriya mugabo Simeo objectif ye nge ntekereza yuko ari ugusenya RNC cyane cyane yitwaje Kayumba, ariko ntekereza ko n'abanyarwanda cyane bamaze kubyumva, kuko hafi 70% y'abanyarwanda batanze ibitekerezo numvise bamubwira bati va mu magambo uhoramo, kuko uhora uvuga Kayumba, uhora uvuga Kayumba, iyo nkuru ubite byawe nta bindi ubona bikwiriye kuba bihari. Ubwo rero ngiye mu ncamake wenda kugira ngo nze gutanga umwanya n'abandi bagira ikintu babitangazaho, bagira ikintu cyo babivugaho. Message yanjye nagira ngo mbwire uriya mugabo Simeo, ndagira ngo mumenyeshe yuko abanyarwanda bagerageje gukora mu nzego zitandukanye, haba mu nzego za gisivili cyangwa mu nzego za gisirikare, impunzi ziri hanze ni nyinshi. Areke kwikoma Kayumba, kuko niba Kayumba ya generali kandi akaba n'umugaba w'ingabo, tekereza ko atarutaga BM Habyarimana wabaye ministre w'ingabo kandi akaba yarafite n'ubushobozi bwo gutegeka Kayumba. Uyu munsi akaba afite n'ishyaka ayobora mu bihugu byo hanze Burayi. Ntekereza ko uyu munsi nawe yagombye kumubwira ngo nabundame ambabarire.
None bwana ngoga ariko ngubaza ko amatsiko izi ntambara z'abacengezi ziba cyane cyane nkuko bavuga batubwicanye bwabire mu ntangiriro no kugisenyi. Ben yarashinzwe iki icyo gihe? Ese gerageje nsobanure kunje amateka mu Rwanda, ntabwo nyazi izi ntambara ntazo nzi, mbyumva nange ku makuru ku maradiyo gutya. Uruhare rwa Ben wowe warubona gute? Kuko uravuze ngo kuki atabaza Ben nawe uruhare rwe?
Urakoze cyane bwana munyamakuru. Niba nibuka neza, BM Habyarimana yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda za icyo gihe zari za APR, bishatse kuvuga yuko niba nibuka neza yagomba kuba ari ministri w'ingabo. Niba atari ministri w'ingabo, ari imyanya yari ashinzwe mu gisirikare cyo gihe. Ni ukuvuga ngo niba yarashoboye kujyamo nyuma y'intambara y'abacengezi, ariko yari mu ntambara y'abacengezi, yari ministri w'ingabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo havuze ikibazo cy'abantu baguye mu buvumo, nta nubwo ndumva uriya mugabo n'ijambo yigeze kumuha, ntabwo yigeze amubaza ikibazo cyo mu buvumo. Urabyumva neza? Kandi ntekereza neza yuko icyo gihe nka Bemu niyo yatari kuba ari generali, ariko yari afite ipete ry'umuofisiye mukuru. Ni ukuvuga ngo nk'umuofisiye mukuru, niba yarabonaga intambara zaberaga mu gihugu, hari icyo yagomba gukora nk'umuofisiye mukuru. Uyu munsi rero yari ikibazo mfite ni kimwe: niba abanyarwanda barahunze ingoma y'ubwicanyi bakaba bari mu mahanga, dukeneye imbaraga aho zava zikagera. Noneho niturangiza gufata icyo twifuza kugeraho, noneho abanyarwanda baruhuke bakore icyo bumva bagomba gukora. Na uyu munsi izi zajijima zirimo zikorerwa kuri radiyo Itahuka na ko radiyo Ijwi rya Rubanda, tekereza ko ari misiyo. Njye niko ntekereza, ni misiyo ishobora kuba yarahimbwe i technique idasanzwe, cyane cyane yuko jyewe sinanatinya no kubivuga. Ntekereza yuko iyi radio, kuko uganire n'abantu bo mu Rwanda bakubwira yuko itambuka ivuga abantu bose bayumva, nta n'uyikanga. Mu gihe radio Itahuka abayumvise mu kanya gato bakubwira bati rezo yabayikuyeho, rezo ntiriho, ntabwo yumvikana, ntibishoboka. Ariko radio Ijwi rya Rwanda rwose bayihaye rugari, yuvuganye n'abanyarwanda bo mu Rwanda. Rero nkibaza Simeo mu by'ukuri huko warumbajije ikibazo cye ni Kayumba? Ese amateka ye yaba ari Kayumba yahunze? Ese yaba ari we yahunze? Yamuhamagaye akamubwira ati naraguhunze igihe runaka warunyishe? Rero wenda gatoya, niba wenda utaranakurikiye wenda ikiganiro cy'ejo cyakora numvise mwakicishijeho, nagerageje kumva ahavuga ngo indege Kayumba yohereje zo kwica abantu. Ese nagira ngo mbaze uriya mugabo Simeo yaba yarakurikiranye amateka y'inkotanyi FPR igitangira muri 90? Ese niba yaranayakurikiranye Kagame yatangiye ari ubu niki? Niba Kagame yaratangiye ari we mugaba uyoboye ingabo mu ishyamba, amateka akada akabaho muri 94 genocide kaba hakabaho gahunda yo gushyiraho bizimungu yamara gushyirwaho mu masezerano ya Arusha ntabwo yigeze ategurwa umwanya wa vice president. Uwo mwanya wa vice president barawukereya ni Kagame wawukereye abaho nka vice president mu by'ukuri umwanya utarigeze unategurwa. Ni ukuvuga ngo hari ikintu yagombaga kuba arimo akora nyuma y'aho ngaho bizimunga viriyeho umwanya wa vice president ntiwavugayeho, kandi icyo gihe yari umugabo yari minisitiri w'ingabo akaba na vice president, bishatse kuvuga ko hari imyanya ibiri yari ayimajera. Nyuma y'aho ngaho amaze kuba vice president igihe bizimunga avuyeho, ni ukuvuga ngo Kagame yahise aba president, abaye president vice president yakuweho. Ni ukuvuga ngo amaze gukurwaho yari afite ubushobozi noneho nk'umugaba mukuru w'ikirenga ku buryo ashobora gutegeka umugaba w'ingabo, bishatse kuvuga iki rero bwana munyamakuru, ni ukuvuga ngo ziriya ndege zashoboraga kumanuka zagombaga kuba zitanzweho itegeko n'umugaba mukuru w'ikirenga ari we nyakubahwa perezida wa repubulika. Yagombaga gutanga itegeko ku muntu washoboraga kuba akuriye izo ndege, ni ukuvuga abasirikare barwanya mu kirere, ntabwo byagombaga yashobora gutanga oda hacu yari hose. Rero ntekereza ko rimwe na rimwe abanyarwanda bagomba kumenya amateka y'igihugu cy'u Rwanda, ariko sinanabarenganya kuko hariho nk'uko warubivuze mu kanya, hariho abantu basohotse mu gihugu cy'u Rwanda muri 94 na n'uyu munsi batazi bibera mu gihugu cy'u Rwanda, noneho bakumva ngo umuntu ni generali cyangwa bakumva ngo umuntu ni koloneli, ndetse abenshi usanga ari n'abafana cyane ku mateleviziyo n'ama interineti niho bakura amakuru. Ariko mu by'ukuri nk'umuntu ushobora kuba arabaye mu Rwanda akamenya sisiteme y'inkotanyi uko ikora, nta muntu mu Rwanda ushobora kugira ikintu akora usibye Kagame. Ntekereza rero ko n'uyu munsi Sime washobora kuba ari muri sisiteme ya Kagame, genda bivuga nk'umuntu cyanjye nabishobora zamijamuza nanyizagira icyo mbimubwiraho.
Urakoze cyane bwana ngoga, ugumaho ngaho ndaguye ijambo mu kanya. Reka dufate akaruhuko gato cyane, dukomeze tureba n'abandi banyarwanda bashaka kuba bafite ibitekerezo, ariko ugume ku murongo wa telefone. Niba nta wundi ushaka gukwaka ijambo, nabonaga ari benshi, ndakureka ukomeze uduhe ibitekerezo byawe, ariko ubunyihangane gato cyane. Ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda kazi turimo turagereza isoza ry'igice cyacu cya mbere cy'ikiganiro, nkaba nabasezeranyije ku gice cya kabiri kibube saa mbiri Washington time kuri uyu mugoroba, aho turi bumva igice cyacu cya kabiri namwe twakira ibitekerezo byanyu. Nababwiye nti rero hafite abafite ibyifuzo birebire birambuye babitwandikira kuri Ditahuka, maze mu kiganiro cyo kuwa kabiri Bwana Gervais Condo azaza akora kuri Ditahuka tukazabona n'umwanya kubisubiza, kuko nagiye mbona imeye nyinshi cyane z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi batwandikiye. mumino kitarenze 10 turahagarika ibigano byacu mu kicije cyacu cy'ambere ariko tuvuga tuti hari ufite igitekerezo cy'ifuzo yatwaje kuri ditahuka@gmail.com tukamu umwanya wo kwishyira kizana akaganana na ditahuka nkuko nabibabwiye ibitekerezo n'ibyanyu banyarwanda banyarwanda kazi ibyifuzo n'ibyanyu nje ntacyo nongeraho ntacyo nkuraho ikigano uko mwacyumvise mu gifata uko mugishaka buri wese akoremo amasomo ye yumva amubereye namwe ntago muri abana yarusheje ndayizeye rero murakomeza kufatanya nanjye mu minota irenze 10 aho mpagarika ibiganiro by'uyu munsi ari kumbabwira nti radita ukinonya gutangira saa 2 Washington time. Ahuka ijwi ry'ihora nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika nkuko twakira ibitekerezo rero byanyu banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane bitewe n'ikiganiro mumaze amasarenga abiri n'igice mwumva hari undi muntu uri muri studio za radita ahuka urakaze kuri radita ahuka
muraho Serge we
mukomere cyane niba atari ibanga watwibwira muri bantu ki cyangwa muhamagaye muturutse niba atari ibanga
nitwa Gashugi Joseph ndi mu gihugu cy'u Fransa.
Urakoze cyane bwana Gashugi usanze turi hagati mu kiganiro ikiganiro cyari kirekire cyane sinzi bagiteza amatwi hari inyigisho cyangwa amasomo wakuyemo ku buryo wakungana n'abandi banyarwanda.
Iki kiganiro rero ejo naracyumvise kandi n'ubu nakomeje kugitega amatwi ariko ikintu mfatamo cy'ingenzi wenda ndi bukivugeho amagambo make ntabwo ndi butinde kuko uvuga ko nige hari gitoya nuko kirimo ibintu byivangura moko kandi birababaje cyane birababaje kuko ikibazo kiriya gihugu gifite igihugu cyacu cy'u Rwanda icy'ingenzi ni ibintu by'amoko kandi none rero muri iki kiganiro uko mbibona ibyo bintu birimo birakuririzwa aho kurwanywa kandi rero irishyaka cyundo yahoze avuga ko ritarabishyaka yenda ubwo ni mu rwego rw'amategeko n'ibindi ariko iyo turebye uko rikora tubona ari nk'ishyaka cyangwa se rizaba ryo abantu bamwe na bamwe nkanjye mbona ari ryo rigerageza kurwanya icyo kintu cy'amoko uti kubera iki uriya mugabo arimo aravuga abantu bane no kuva ejo Kayumba Gahima Kayumba Gahima Rudasingwa
Karegeya
Karegeya uko ari bane nyamara uko tubizi inyandiko zarakwiriye hirya no hino turasoma kuri interineti ANC ihuriro nyarwanda ryashyizweho n'abantu icumi abo bantu icumi harimo abahutu harimo abatutsi kuki buri kanya avuga abo bantu bane b'abatutsi abandi impamvu atabavuga icyo kintu rero ni ikintu gikomeye ni ikintu tutagomba kunonera ni ikintu tugomba gutsindagira kandi kikavugwa n'abantu bose kuko igihugu amoko arakijambije none turacyafite abantu bakomeza gutsindagira ikintu cy'amoko aho rero ni naho ahera avuga yikoma Kayumba Kayumba ni umusirikare ntabwo yarwanaga wenyine afite abo bari bahanganye bafite imura nawe azifite abo barwanaga ko nta n'umwe ndumva avuga ati kanaka nawe yararwanye twumvise abisha abantu za Bugesera twumvise abantu abisha abantu za hariya za Gisenyi abahutu bica abatutsi